Kulungile, unkulunkulu kubusise mfowethu Neville. Sanibonani ekuseni bangani, ngifanele ngibuke kanye esikhashaneni kuthola ukuthi ngabe kusekuseni yini noma kukusihlwa. Hawu ngiyajabula kuba lapha kulokhu kuza kufudumele futhi niqinisekile ukuthi nithole ukwemukeleka kufudumele. Asisa lantu asahlobo, sinehlobo nobusika lapha, asinakho na yonke into ibonakala iphumile ohlelweni ngandlela thize. Awu kungenzeka lethi ngihlanze indlu futhi bengigokobele futhi nginobuhlungu kulokhu kusa futhi ngivuke ngisene isikhathi esiningi kodwa ngiqondanga ukuthi wesifazane nomsebenzi omningi kangaka ukuba wenze banawo kulungisa abantwana abathathu bese beya kusenta isikole okuningi kakhulu ufanele kwenze ngaphezu kwalokho ebengicabanga ukuthi kufanele kwenziwe. Futhi ngicabanga awu manje izolo kusihlwa bengisebenza futhi ngiyangena ngiphuma ensimini yokuvangela akusiwo umsebenzi onzima ukubamba na nganikela ngamadola angamashumi amathathu nanhlanu ngeviki ukuba umuntu othize abheke ingane futhi akekho bengakwenza. Umfo waphala isiqephu ephepheni lapho kungekudala kusobala lokhu akuyi kulokhu wathi waye phezulu lapha uhlobo oluthize lukasopolitiki enhla lapha eKentucky wathi ubesempini kabili walinyazwa amahlandla amathathu njengeqhawe. Uphile njengesakhamuzi komakhelwane, wayenza izinto eziningi, wasindisa izimpilo zabantwana ababili, futhi eyodwa emfudlaneni nenye kwenye into ethize, wakhohlwa yikho konke ayemele akwenze. Futhi ekugcineni wacabanga, awu, bafanele baqondise omakhelwane, wayekhankasela isikhundla, futhi ngenkathi esekwenzile, kubantu abayikhulu lenkulungwane, wathola amavoti amahlanu. Wabuze iphosela isifundo ukuthi angamtholela yini isibhamu esikhulu esinengxenye yombhobho oyisikiwe ukuba amsize asuke komakhelwane. Wathi kwakuyingozi ngisho lokuhlala ngasedolobheni, wayengenabangani abanele ukumsiza ukuba aphume edolobheni. Lokho ukubonga kwaseMelika nakuba akusikho na kunjalo eMelika uma wenza kuningi ulindeleke ukuba wenze kuningi kunjalo kuningi okulindeleke kuwe. Awungithanda kwedlulisa izincomo zami kulokhu kusa ngokuthi indlu yokukhonzela ihlanzekile futhi ibukeka kahle kanjani futhi lapho nginyuka babe nomnyango lapho ukunikeza ukuzungeleza kungcono. Ngakho lokho kuhle ngempela noma ngubani osepotini labaphatheli laba futhi asize ekugqugquzeleni lokho kube kuhle kakhulu impela futhi umsebenzi womuhle uhlanzekile. Ngicabanga ukuthi ngumfoti hall uma ngingaphosisi okwenzile lo ngumsebenzi omuhle kakhulu. Manje sekulethi kancanyana kodwa niyazi ukuthi abantu abangcwele banjani niyabo akunasikhathi esithize ngabe sinazo mfowethu Slaughter mfowethu Deathman na nje yonke into njengoba siyithatha. Sibe nezinkonzo ezimangalisayo ezansi ningizimi kodwa bengingakhuluma kuphela nje izinsuku ezimbalwa ezedlule ngishumayela izinyanga ezine ngokuqondile futhi bengingenalo iphimbelenele ngisho lokunyenyeza bengifanele ngithi nje ukwenza iminyakazo kumkami niyazi ebengikufuna futhi kuluhlobo lwe. Futhi ke emva kwalokho futhi sengibuya lapho cishe kunesimo sezulu esiguquguqukayo besilokhu sinazo ngani kumakhaza ngolunye usuku futhi kushisa ngolulandelayo ngabanjwa ngowangempela umkhuhlane wangempela efashion endala futhi ngisukumile ezinsukwini ezimbalwa ezidlule futhi ngaqala futhi. Futhi ngakho sibonga kakhulu enkosini elungile nokho ngabo bonke ubuhle bayo nezihawu kithi nokuthi ube muhle kanjani. Sibe nezinkonzo ezimangalisayo ezansi lapho nenkosi isibusisile ngokwedlulele ngokuchichimayo futhi izolo ebusuku cishe maphakathi nobusuku mfowethu Wood ungibizele ezansi endlini yakhe nomfowethu Agenbright ocingweni engifuna ngiqale isitalent ngakho kungokuhamba okuningi kakhulu kumuntu omdala. Ngakho manje inkonzo yethu elandelayo iqala mhla zilishumi nanye ngenyangezayo eCartel Tabernacle eIndianapolis eCartel Tabernacle eIndianapolis kusukela zilishumi nanye kuye zilishumi nanhlanu bese ke kusukela lapho kuye ngale eMinneapolis kusuka eIndianapolis kuye eMinneapolis iChristian businessman. manje ngicabanga ukuthi umfowethu Neville ungibizile futhi bengifuna ukukhombisa okwami ukuzokalisa kubonga kwami kuye nosicila ngabathathu bakwa Neville abehlile futhi bangicilela kulowo mgcwabo engibe nawo kuthangi futhi ngicela umfowethu Neville bengingena abaculi umndeni wakwa Lidike ngesekhathi umnumzane Lidike ehambile waye ekhaya kazimulweni futhi ngempela ngiuma indetana yakhe ngibone lapha futhi ngitholile kamuva ukuthi kwakuyindetana angayizali ngokwazi ukuthi uyise wayefa engasindisiwe yagijima yeza ekhaya yazongilanda ngaphambi noyise wasindiswa ngaphambi kokuba afe ngakho into enkulu kakhulu lo mfana ake wayenza kwaba ngokuthi yaze yathola umuntu ukukhulekela uyise ngaphambi kokuhamba ndisicela ngabathathu bakwa Neville behla futhi babaculela kamnandi ngempela futhi ngakho futhi Neville ngicelile ukuthi ngingakhuluma yini kulokhu kuza nakulokhu kuhla futhi ngakho uyaqaphela umbhalo uthi cela ngokuchichimayo ukuthi ngakho umfowethu Neville ngempela uhambisana nombhalo kulezo zinto kakhulu impela futhi ngakho ngizokwenza okwami ukwedlula konke manje ngishilo kulokhu ukuza njengoba kungusuku lukamama futhi sifuna ukukhuluma kubantu abancane bengicawa ukuthi kulokhu ukusa kuzoba isikhathi esihle sabantwana abancane manje ngicawa ukuthi usuku lukamama manje ayikho into emingaba mnandi emhlabeni esiyaziyo kunowangempela umama wangoqobo uNkulunkulu abusize umphefumulo wakhe onobuqhawo owangempela umama wangempela kodwa sinezinto eziningi namuhla ezimele ezinye ezibizwa ngumama lowo akusuye umama bangabe sifazane nje abanabantwana kodwa hayi umama umama uyifashini endala yilowo onakekela umndeni wakhe futhi akalali ngaphandle ezindlini ezokuphumula nasemidansweni futhi obusuku bonke bheme ephuza angene alimfanele lelo gama elingcwele likamama ngwesifazane nje kwaphela nje ukukhulisa umntwana kodwa hayi umama ngoba umama unencazelo ehlukile kulo manje ngicabanga ukuthi uma manje osukwini lukamama ngifuna ukuzizwakalisa kahle kakhulu nginomama unekhandi lempungo ohlezi lapho mina uqobo futhi ngicabanga ukuthi usuku lulungile kodwa izinsuku zonke lufanele lube usuku lukamama hayi nje kanye ngonyaka futhi sizathu lezi zinto zosuku lukamama ziqhubeka manje futhi ngiyabona sinedlanzana futhi sonke siyazama singomkhaya futhi ingalezo sizathu sizokhuluma ngalendlela ngicabanga ukuthi umama ufanele ahlonishwe nsuku zonke ngokufanayo kunjalo umama wangempela futhi kodwa lolu suku abalubiza ngosuku lukamama akulutho ezweni kodwa ngumpedo wokuthengiselana ukuba bamunce abantu nje kwenzelwe imali futhi kuyihlazo kumama usuku lukamama kanye njengonyaka awu asiyi ukuyombona kodwa sizomthumelela isixheke esincane sezimbali futhi kuzokuxazulula lowo akusuye umama he bakithi umama ongempela kumuntu wesifazane lowo owakukhulisa futhi uyamthanda futhi uyambona futhi ukhulume naye zonke isikhathi uzwakalisa uthando lwakho kuye ngaso zonke isikhathi hayi nje ngosuku olulodwa onyakeni kodwa nje ngingakaqali ngomdlalo wami wasesiteji omncane ngithanda ukuzwakalisa lokhu futhi ngivuselele abanye benu futhi abaningi benu usefe waphela abaningi babo uhambe kusukela lokhu kwenziwa kwankungo 1933 nibonile pepeni ebusukini kumbalo bedlule lapho lowo wezifazane wabulala leyo ndoda wayijikitshela endlidlaneni yakhe waze yahambisa imoto eyisa emuva naphambili phezu kwayo wayingqubuza ngemoto yakhe yaze nje yamdubuza wonke umgwaqo wonke futhi bathi abameli kanjalo njalo bathi ngabe lokho akulahli yini unembeza wakho na wathi uNkulunkulu nami sesiyadinwa ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo he ya wesifazane ngumuntu oyigugu kunjalo bayakhathala singazehlisa kanjani lesi sizwe na singahamba sifike phi ngaphandle kokwedlulela kukaNkulunkulu ngiyamangala uNkulunkulu nami uma uNkulunkulu wayenecala lawo wonke umphetho wabeka kuye ngibengeke abe nguNkulunkulu yiloko kuphela uNkulunkulu nami he uNkulunkulu akanakwenza lutho ngokunjalo ngiyamangala uma esengale kuhlutshweni uyocabanga kanjani ngakho ke na oh Melika manje kumbulane uma ningakakubhali phansi lokhu kubhaleni lokhu ukubikezela kwami niyabona ngo-1983 ngesikhathi sinezinkonzo ezansi lapha lapho endala ngiyakhohlwa iChurch of Christ ilapho manje yayivamise ukuba ngendala ingapha ngqo mfowethu Neville khona ezansi ngqo uCharlie Ken wayevamise ukuhlala lapho kuyini ikhala ezintandane ngapha eMix Avenue ngo-1933 ngathola nje ifoto ka-1933 futhi ngayinikele enkosini ngalokho kuza futhi ngaphambi kokusuka ekhaya ngabona umbono nginawo ubhaliwe iphepha elidala liphuzi lisalokhu lilindile phakathi ephephelini ngabona isikhathi sokuphela sifika futhi nina bangaki abangakhumbula imoto ka-33 ukuthi yayibukeka kanjani emuva lapho na yayitsha yibe uhlobo oluphume kanjena futhi iphakame ngemuva bese ngqamuka shona phansi yenzele ukubeka isondo elisiphele lilenge ngabona umbono ukuthi ngaphambi kokufika kwenkosi ukuthi izimoto ziyobukeka njengeqanda bangaki osikhumbulayo leso sibikezela na ngabe ukhona osasele lapha na umfowethu siwathi usehambile futhi ngiqekele wakungona ngesikhathi zazinezinkonzo khona lapha ngiqakele cishe bonke sebehambile manje kusukela ngaleyo nkathi futhi ngabikezele ukuthi iMelika uNkulunkulu wayo wokuqala kuzoba ngabesifazane ilokho kuyikho yonke into eyenziwe njengeHollywood nginezinto kumarekhodi ezivela efayeleni leye-FBI ezingane thuza nibe yizicucu kunitshela nje ukuthi ikuphi ngqo nehlazo kulezi zingcwethi zamabhayisikobho akukho namunye wazo kanzima kodwa ezingonondindwa ne-FBI izanda kukudalula khona baduzane nje nginakho kuvele feleni labo uqobo nje futhi ngakho bonke baphila ngaphandle ngisho nalezi zincwadi zamabhayisikobho lapho afakazela khona ukuthi ziyangena zibathathe zidlala namadoda amadoda angamashumi amabili nanhlanu namashumi ayisihlanu ubusuku ngabunye indoda zonke zehle zenyuke eHollywood nakuyo yonke indawo zibe namakhaya kasese namadoda emuva phakathi lapho zizobathumelela kulaba bantu futhi lokho esibuka kukho ithelevishini phandle lapha kulezi zibukisi nezinto futhi sivumele abantwana bethu babize lokho ngegugu bese ubiza lokho ngomama lokho kuqhelile kubeni kumama lokho ngamanyala kunjalo impela futhi nokho bayisibonelo sosuku awu bayekelele uhlobo lwezingubo abazigqokayo bhekisisana besifazane basemelika bagqoka ngqo njengabo nayo yonke into impela futhi uNkulunkulu weMelika ngowesifazane hhayi uJehova bakufulathele lokho hhayi kumama manje kubekele eceleni lokho kuyinto engcwele sizokhuluma ngayo kodwa ngiqonde owesifazane futhi kubulani ngibikezela ukuthi ngaphambi kwalokho kubhutshiswa ngokuphelele okukhulu engingasho ukuthi inkosi ingitshele lokhu kodwa ngiyakholwa ukuthi kuzoba nento ethize eyenzekayo noma phakathi kwamanje noma ngalezo zikhathi ngo-77 ungafika ngaleli hora kodwa phakathi kwamanje no-77 ngibikezela ukuthi noma mhlawumbe ukubhujiswa kukhulu noma ukubhujiswa ngokuphelele komhlaba wonke phakathi kwamanje no-77 ngakubikezela lokho ngo-1933 ngabikezela ukuthi abesifazane bazoqhubeka nokukhohlakala nesizwe sizolokhu siwa futhi bazolokhu belenga kumama noma njengomama kanjalo baze babe owesifazane abe yisithixo futhi emva shana ukuthi iMelika izobuswa ngowesifazane kumakeni futhi nibone uma kungenjalo owesifazane uzothatha indawo kamengameli noma ukuthize okukhulu amandla aphakeme eMelika uma ngisho lokhu ngenhlonipho manenekazi uma usifazane ephuma ekhishini uphumile endaweni yakhe kunjalo yilapho kufanele abe khona ngaphandle kwalapho akanandawo futhi manje angilukhuni kubo kodwa ngisho lokho kuyiqiniso nalokho iBhayibheli kwakuvamise ukuthi kube yindoda eyinhloko ekhaya kodwa lokho kwakusezinsukwini zeBhayibheli ayisesiyo iyincelebane noma ogadingane noma into ethize futhi manje qabo bafuna ukunakekela izinja benze ukuhlela umndeni bese bephatha inja endala encane behamba-hamba nayo beyigodlile ezingalweni zabo ngaso sonke isikhathi ukuze ukwazi ukugijima uzulazule busuku bonke angikhulumi ngomama uNkulunkulu ababusize yilokho okubamba isizwe ndawonye manje maphakathi owangempela kahle ongcwele umama osindiswe nguNkulunkulu kunjalo kodwa ihlazo lokuthi sebehle isithunzi kangakanani abesifazane bethu ngine siqeshana esiphuma ephepheni ngisisike emva kwalempi yomhlaba yokugcina yesibili elathi kushonephi ukuziphatha kwabesifazane basemelika ukuthi emva kwezinyanga ezisithupha ngaphesheya kwezilwandle amane kwayisihlanu amasosha ayehlukanisile kumakhosikazi awo futhi bashada nenge indoda na futhi abakwazange ngisho ukuba linde kuba babuye ngaphesheya kwezilwandle amasosha ngaphesheya efe kudleni yempi lowo muntu owenza lokho akafanele kubizwa ngomama lelo yigama elingcwele qhabo akusilo ngakho bengihlala njalo ngibizwa ngozona besifazane kodwa angisuye ngicabanga ukuthi owesifazane uyinto emangalisayo nomama kakhulukazi kodwa abafanele babe sezindaweni zabo futhi hayi ukuthatha indawo yendoda futhi hayi ukuthatha indawo kaNkulunkulu futhi kulukukusa ngizwe ibandla lobungcwele lisho ukuthi umama ubusa izinkanyezi zasezulwini nakho konke lokhu ngiyacabanga nje amakatolika yenza lokho entombini uMaria nokunye nokunye kanjalo kungukuthi ukukhonza bona besifazane abafile usisile ongcwele nakho konke kanjalo okunuhlobo oluphezulu lokukhonza imimoya yabangasekho yilokho nje kuyikho noma yini enxusa kwabafile ukukhonza imimoya yabangasekho ngakho munye kuphela umnxuseli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu futhi lowo nguKristu Jesu kunjalo akekho omunye ongcwele akukho lutho olunye ngaphandle kwenkosi uJesu Kristu nguye kuphela ngumncusele phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kodwa uma ngibona amabandla ngisho nokuba ngimuva kwepulpiti bonke ubungcwele bususiwe kuKristu base bunikeza umama bonke ubungcwele bususiwe khonake bayaqala futhi nakho lapho ukhona ngakho kodwa kunomama wangempela sele makabonke uNkulunkulu njengoba uma ubona umthenzisi nje kukhona umKristu ophila impilo ngempela lapho unokuhle khona unokubi unjalo impela futhi manje lelo hlobo lukamama nalolo hlobo lomntwana sifisa ukukhuluma ngalo manje ephepelini manje ngiyamakala ukuthi bangake abafana abancane namantombazane sinabo lapha kulokubusa na uma nikuzwile ukusakaza kuComfortinevile izolo bangake abafana abancane namantombazane abangathanda kwenyukela lapha futhi bahlale sihlalweni esingaphambili ngisakhuluma nani na ningeke nathanda ukwenyukela lapha na kunesisodo ezimbili ezintathu ezine ezihlalo eziyisihlanu lapha esisodo lapha ziyisithupha nezihlalo ezincane ngalapha ningathanda ukuza ngaphambili abanye benu bafa abancane abangakwazi ukuhamba ngaphandle kukamama futhi ningathanda ukwenyukela lapha na nimukeleke kakhulu omama mabeze oh basekameleni likaSonto Skolo awu lokho kukahle sizolinda imizuzu embalwa futhi sibe sikhuluma futhi bazophuma imizuzu embalwa futhi sizobuthana nje amancanyana amadala amnyama nansundu namehlo aluhlaza sasiphakaphaka phezulu lapha futhi ngikhulume nabo bonke
how many love the Lord say amen, amen.
Manje bangako uthanda inkosi na thanini amen kulungile manje ngifuna ukukhuluma nomama nabantwana futhi kuqondise kubo kulobo busuku uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngesimanga liso sokuqala uJesu asenza nokuthi senziwa kanjani nangamapi amandla nokuthi wenzani ngesikhathi enza esakhe bangako saziye ukuthi izibi simanga liso sokuqala senzayo na kushoni sonke kangekanye wakhukula amanzi aba yiwayini kunja isimangaliso sokuqala senzile manje uma inkosi ithanda ngisafundisisa kulokhu kusa kufikile emqondweni wami nje ngiyabonga zinomkani wethu omuhle umnumzane nenkosikazi yeka imuva lapho ngiyakholwa kulokhu kusa kwenzekile nje ngabaqaphela ngisaphendukela ngasensikeni ngapha ngolunye usuku mina besangixilonga kumele ngizigcinele kuxilongwa mayelana nomsebenzi wangaphishakazilandle futhi lapho sengiphuma ngahlangana nobali ngaphandle kukamnumzane nenkosikazi yeka behlezi ngaphandle lapho ehhovisi udokotela Shin eluzivile umfowethu olunge kabo ngumkristu ngiyanitshela ngempela ngihlangane nendoda yangempela lapho eyangempela eyakholelwa kuNkulunkulu futhi ibeka ithemba layo lapho niyazi ukuthini ngizolitshela ngithola odokotela abaningi abakholelwa kuphiliseni kukaNkulunkulu kunabashumayeli kunjalo ukhuluma nabo wathi impela futhi uma ngesikhathi ngiye ekhefini wabamba isandla sami wathi futhi Branham wenzela isinto kukhulu kunengingake ngikwenze wathi kunjalo wathi ungasiza abantu ngisho ngingeke ngibathinte wathi kunjalo ngathi awu kusobala ungathunga noma umise kahle ithambo noma ukuthize kunjalo kodwa uNkulunkulu nguyo philisayo wathi lokho kunjalo amen oh ngiyathanda ukubona abacabanga kabanzi abantu abahluzile kucabangeni ngicabanga indawo yokuhlinzela nangodokotela wezemithi nowokusebenza ngemizwa engasebenzi wokusebenza ngamathambo nemizipha ukuphilisa kukankulunkulu nakho konke kangekange uma noma yikuphi kwalokho kungasiza noma ubani ngihambisana nakho kuthi uma uthatha udokotela alahle umshumayeli umshumayeli alahle udokotela nosebenza ngamathambo nemisipha alahle alahle uhlinza nayo uhlinza naye alahle udokotela wezemithi ungakucabanga lokhu kunenjongo yobugovu ndawana thize kunjalo ngoba ngamunye wabo ukufakazisile ukuthi basiza umuntu othize kunjalo impela manje into yakho yilena ngicabanga uma izinjongo zethu zikahle nezinhliziyo zethu zikahle ngabantu sifanele sisebenze ndawonke sonke ukusiza umuntu wethu ukwenza impilo elula ngakho ke izinjongo zakho azisibo ubugovu sinikeza uthume kuNkulunkulu onikeza zonke izinto ngesihle amen yebo mnumzane oh azifanele sibe nobugovu noma yikuphi kufanele kube ngokuphelele uma ngabe ukusebenza ngemizwa engasebenzi kungakusiza lokhu nokusebenza ngamathambo nemisipha kungamsiza lona ukuhlinzwa kungamsiza lona nokunye ukuthize kungamsiza loya omunye asikukhulekele konke kwakho amen ukuthi uNkulunkulu uzosiza abantu bakhe abathandekayo ukuthi babe kahle futhi bejabule isizalo singeke sibe nokuhlala kade lapha izinsuku kunje zimbala futhi sizedleleni siyambile saya kwenye indawo ngakho esizama ukukwenza kuba senze impilo ibe lulanyana ukuze ube nesikhathi esingcono useselapha amen manje kulomcabango asikhulumise amakhanda ethu ngaphambi kokuba sivule iBhayibheli futhi sikhulume nomsindisi wethu othandekayo Wethu lungile baba osezulwini siza ngokuzithoba kukhulu kuloko kusa ibukweni bakho futhi siyakubonga ngaphezulu kwayo yonke into eyake yabakhona emhlabeni noma iyoke ibe khona ngenkosi Jesu Kristu ngokuba nguye wahlanganisa umuntu noNkulunkulu futhi wasibuyiselanisa thina esihluphekile esingafaneleki yabafokazi abangenabo uNkulunkulu siqhelile kuNkulunkulu ngokukhetha kwethu kobo sathatha okwethu kuzikhethela futhi sahamba sasuka kuye futhi waye kahle kakhulu ukuthi angeza futhi ngesikhathi singajabulisi kuNkulunkulu ngesikhathi siseyizoni siqhelile kuNkulunkulu wasenza sabuyisana emuva kubaba ngokuchitheka kwelakhe uqo bikazi sikubonga kangakanani ngaye pho futhi namuhla umi njengomnxuseli onguye kuphela phakathi kukaNkulunkulu nomuntu ongenza umkhuleko ufike ebukhoneni bukaNkulunkulu ngeplatform yegazi lakho qobo alichithe kusukela emhlabeni kuye enkazimulweni uza kulomhlaba ngendlela yesitebele wazalwa ngaphandle emkhombeni wasuka waphumela emhlabeni ngesijeziswa sokubulawa umhlaba wawungamfuni izulu alikwazanga ukumemukela ngoba wayeyisoni wayenezono zethu phezu kwakhe umhlaba wawungamfuni babenqaba sukali kulowo muntu onjalo wayenayo ngisho engenayo ngisho indawo angazalela kuyo noma indawo angafela kuyo futhi walenga phakathi kwamazulu nomhlaba izulu alikwazanga ukumemukela kanjalo nomhlaba wawungeke ubemukele futhi wafa noma kanjani ukuthi sisindise esonweni ukuphilisa kugule kwethu ukusinikeza injabulo nenhlalo ethandekayo siseselapha emhlabeni umsindiso njena pho ho sikubonga kangakanani ngaye Oh Nkulunkulu makethu kudumisa kwethu konke kwenhliziyo yethu kuthululelwe kuye futhi kuye yedwa kwangathi zonke izinhlonipho nakho konke kukhonza yonke into ephuma ezindebeni zethu noma izinhliziyo kwangathi kungabekwa kuye ofanelwe yikho konke lowo wahlala sihlale sobukhozi ngolunye usuku nencwadi esandleni sakhe akukho muntu ezulwini noma emhlabeni owayefanele noma ngisho nje ukubuka incwadi noma aqaqe izimpawu ayezinamathisele Futhi leli wundle elahlatshwa ekusekelweni komhlaba ukufika la yithatha esandleni sakhe lavula izimpawu futhi laqaqa amagama kubantu futhi baba siyakhuleka namuhla ukuthi umoya wakhe ongcwele uzoqaqa izinhliziyo zethu kubo bonke bomnyama bazo uqaqa ulwimi lwethu kukho konke okubi athethelele zonke izono zethu futhi asuse bonke bomnyama futhi ahamba angene ezinhliziyweni zethu kulokhu kuza futhi kakhulukazi laba bantwana abancane nkulunkulu babusise besahlezi lapha kulokhu kuza nomama wabo othandekayo nkulunkulu sikubonga kangakanani ngoba umama ngabesifazane bangempela phakathi kwabo bonke lobumnyama nokukhoza izithixo namanyala nokonakala kwezwe nokho sinabo bangempela omama boqobo sikubonga kangakanani ngabo bancane nabadala bonke ngokufanayo siyakubonga baba ngoba umama bangempela futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobabusisa sibona ukuthi yenze lapha kulokhu kuza abaningi babafowethu notate befake izimbali ezimhlophe noma izimbali ezimhlophe ezinephunga elimnandi nezimbali okuchaza ukuthi umama wabo othandekayo ongcwele usewelele ngale kweveli ngako lunye ohlangothi akafile kodwa uphila phakathi naphakathi ngolunye isuku bazokuza futhi ezansi emfuleni futhi lapho bazotshelwa kumbona futhi ngako lunye ohlangothi abaningi bafake izimbali ezibomvu umama usekhona lapha siyakubonga ngalokho siyakhuleka lega ukuthi uzosibusisa ndawonye sisafundisisa izwi lakho ngokuba sikucela kameni lika Christu amen. Manje inkosi inibusise futhi siqala ngqo phakathi ezwini kulokhu kusa manje okokuqala ngaphambi kwalomdlalo wasesitejo omncane ngicabangele omama labantwanyana abancane futhi icishe bazongizwa ngoba lento inomsindo omkhulu futhi ngizonikeza umdlalo wasesitejo omncane ngoba kade ngikaphela manje izinkosi zami ngezinye izikhathi imidlalo yasesitejo isiza kakhulu angicabangi kanjalo na bafa abancane bakuqonda kangcono ngibuka ababili abancane abafana abanamehla amhlophe qhwa behlezi bengibuka manje abazoba ngamadoda kusasa uma ikusasa ikhona futhi manje ngaphambi kokuba sibe nanoma yimuphi umdlalo wasesitejo othize noma enginto eqhubekayo ebandleni ifanele ibe nesendlalelo sebhayibheli amen kufanele kube isendlalelo sebhayibheli. Okokuqala ake sonke sivule ngalo kuMathewu isahluko seshumi nesithupha nevesi lamashumi amabili nanhlanu futhi sizofunda lamavesi. Okokuqala sisafunda silungela mhlawumbe ngaleso sikhathi abafo abancane bazobe sebephumile. Manje uMathewu ishumi nesithupha amashumi amabili nanhlanu sifunda lokhu ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Manje lona ngumbhalo obaluleke kakhulu asifunde sonke lokho kangikanye nithini na ngokumuntu abantwana abancane nabo bonke kangikanye manje ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Ngiyazi abafana namantombazane futhi ngiyazi abadala bazokuthokozela lokhu ngokufanayo njengoba nabantwana bazokuthokozela kodwa lowo mbhalo ubaluleke kakhulu futhi eminye imibhalo ibaluleke kangangokuthi uNkulunkulu uyifaka kuwo wonke amavangeli womane uMathewu, Marko, Luka noJohane kodwa lokhu kwakubaluleke kakhulu waze wakufaka kasithupha evangelini kasithupha lokhu kuvela ezindebeni zakhe uqobo uJesu. Manje ngalo kuMarko sizovula ngapho nasesahlukweni sesishiya kalombili sikaMarko futhi siqale ngevesi lamashumi amathathu nane futhi ngizofunda manje lapho futhi ngifuna nikaphele lapha futhi ngokuqhubeka okuncane nje kwalokhu lapho uJesu akukhuluma khona futhi kubulani wakufaka kasithupha evangelini kuze kuqiniseke ababili ufakazi kodwa wakufaka kathathu lokho niyabo kuze kube nesiqiniseko ukuthi niyakukhumbula. Wayesebiza, yesebiza kanjalo isixuku nabafundi bakhe wathi kubo uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele thabathe isiphambano sakhe angilandele. Manje umunye wabahumushi wafaka thabatha isiphambano sakhe ningilandele insuku zonke. Manje ivesi lamashumi amathathu nanhlanu lalelani ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakukusindisa ngokuba kuya kumsizana umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na yingabe angakhiphani umuntu kube yisihlengo sokuphila kwakhe na Manje ake sithathe leli verse lamashumi amathathu nanhlanu bese silicaphuna kangekangi manje kulungile. Manje asilisho kangekangi sizothatha uMarko wesishiya kalombili ishumi lesithupha. Manje ake silisho kangekangi. UMarko wesishiya kalombili ishumi lesithupha. Ngiyaxolisa uMarko wesishiya kalombili ishumi lesithupha amashumi amathathu nanhlanu. Qabo ngikuthole ngokungesikho namanje. UMarko wesishiya kalombili ngixoleleni. UMarko ngcwele isahluko sesishiya kalombili ivesi lamashumi amathathu nanhlanu. Manje silizame. UMarko ngcwele isahluko sesishiya kalombili ivesi lamashumi amathathu nanhlanu. Manje silitholile, silifunde. Ngokuba yilowo nalowo othanda kusindisa ukuphila kwakhe uye kulahlekelwa yikho, kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli yakukusindisa. Lokho kumangalisi na? Manje sizoqhubeka nendatshana yethu encane futhi njengoba abantu anyana beza bazothatha izindawo zabo abangenisi babaqaphele besa ngokuthula. Niyabo, uma ningabangenisa ngaphakathi lapha sisathatha futhi sinikeza indaba yethu, sizosekela lokhu kulokhu kuza ngomdlalo sesiteji. Nami izikade ziningi lapha izinsukwini zimbawa lezidlule umfowethu nodede wethu Wood babe nami ngiyakholwa phezulu lapha enkonzweni yokugcina futhi ngangekhuluma esidlweni sasekuseni seChristian Businessman futhi nganikeza umdlalo sesitheje omncane ngozakewu phezulu esihlahleni somthombe. Futhi ngesikhathi uJesu efika ngalapho nokuthi wawuthola kanjani umgqomo kadoti niyazi futhi ngakwenza samdlalo sesiteji futhi wakhwela esihlahleni ukubona uJesu usomabhizinisi ehlezi phezulu esihlahleni niyazi ecatshela uJesu noJesu wayengazi ukuthi wayekuphi kungathi niyazi wayesethi ke oh bangitshela ukuthi leyo ndoda yazi izinto futhi yakwazi ukusho izinto zingakwenzeki futhi yayazi ukuthi kuphi inhlanzi enendibilishi angikukholwa. Futhi Jesu wahamba wedlula ngaphansi kwesihlahla wasethi ke oh akangiboni ngihlezi phezu kwesihlahla. UJesu wahamba wabuka phezulu wasethi Zakhewu yehla, akazanga kuphela ukuthi waye phezulu lapho kodwa wamazi ukuthi wayengubani. Ngakho ngicabanga ukuthi umdlalo sesiteji omncanyana ngezinye izikhathi uyabasiza abantu abadala, abafana nabadala namantombazane njengabasebasha. Ngakho manje ningahle ningibuze emva kokuba lokhu sekwedlule futhi Branham uluthathephi lolu lwazi lwalababalingiswa namagama na abanye babo bengisizwa ngumngani wami omuhle kakhulu umfowethu Booth Clipon nomunye ngoJosephus usomlando omkhulu. Bese ke kuba izincwadi zomlando engizifundile zalesi sehlakalo nokunye nokunye futhi leyo indlela engithola ngayo ulwazi lwami kulokho esizokunikeza emdlalweni wasasiteji kulokhu kusa kwalokhu. Ngiyababona abancane bethu bayaphuma manje nanga le ndatshana kulokhu kusa esizoyinikeza. Manje nina abafanyana namantombazane, uma ningakwazi ngobuningi ofunayo uzani lapha ngaphambili, sinezisihlanu noma izisithupha izihlalo ezingenabantu. Maningathanda kuza lapha phezulu sizokuthokozela kuba nani. Bayangena nje ngesikhathi somdlalo sesiteji omncane phandle lapha. Futhi manje ngiluthola kanjalo-ke lolu lwazi ukuthi ngiluthola kanjani. Omunye angathatha ngapho bese ethi awu angikaze ngifunde leyo ngxenye ebhayibhelini kodwa uma ungakaze umlando ukubambile niyabo. Ngakho yonke indaba efanayo kuphela nje inikezwe esimweni somdlalo sesiteji omncane. Futhi ngakho nakho-ke lowo ngumfana omncane na? Oh impela ubukeke efana nawe futhi ungumfana kahle, uyazibonela nje ukuthi unjalo. Kulungile, manje ufuna ukukhuphukela lapha futhi uhlale phansi lapha na? Kukhona amantombazanyana amancane noma amathathu amantombazanyana amancane. Hey, lokho nje kuhle kakhulu. Manje ngifuna le ndatshana encane kulokhu kusa yamantombazane amancane nabafana. Nkosazana Collins, ngikholwa ukuthi nguwe lapho nomunye utata omncane ufuna ukuya khona ngalapho sithandwa bese uhlala phansi. Ya, ngikholwa ukuthi kunendawo khona lapha uma inenekazi lingasusa incwajana yale ncane futhi khona-ke ngalapha ngqo kunezihlalo eziningana lapha. Ngifuna bonke laba abafana abancane namantombazane phezulu lapha ngaphambili ukuze ngizokwazi ukukhuluma nabo. Lapha, lapha sinezihlalo lapha. Siyapheka nje ukuthi nithola izihlalo. Yebo mnumzane, abanye babo bazosisiza khona lapha. Ngakho sifuna lokhu kubo okwalabo abafana abancane namantombazane. Uhe ngaba kukuhle lokho na manje lokho ku ngiyakholwa nizofanele nibe nezingi ngaphezulu mfowethu Neville ngibona abanye abayidlazana behla futhi manje lokho kuhle nje bangaki omama olapha na phakamisa isandla sakho oh lokho kuyamakalisa manje lokho nje kuhle kakhulu manje uma nina amantombazana amancane emuva lapho nifuna ukuza lapha uzani ngonga phambili uma nibadala ngokwenele ukuthi usuke kumama nomama ufuna ukukuletha phezulu lapha awu mtshele aqhubeke eze kungokukamama naye kulungile manje ngiyanitshela bantwana sisanda kufunda ivesi nje ningathanda kulicaphuna kanye nami na ningathanda nonke kucaphuna leli vesi kanye nami na manje litholakala kuMatheyu ngcwele isahluko seshumi nesithupha nevesi lamashumi amabili nanhlanu esizokhuluma ngakho manje laba abancane wonke umfana omncane nentombazane kulokhu kusa caphuna lokhu kanye nami manje yithi uMatheyu ongcwele isahluko seshumi nesithupha ivesi lamashumi amabili nanhlanu manje caphunani kanye nami ngokuba noma ubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe uzolahlekelwa yikho futhi lowo ozolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa ya ake sikutsho futhi noma ngubani uyolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa kuhle kakhulu manje bafana namantombazane niyazi ukuthini na kunezinto eziningi ezweni eziligugu ngempela futhi enye yalezo zinto ukuthi unayo ikuwe namuhla ngumphefumulo ongaphakathi kwalowo mzimba futhi leyo yeyona nto eligugu kakhulu emhlabeni kuwe ngabe kunjalo mama nathani amen into eligugu kakhulu onayo ngumphefumulo wakho futhi manje uma ugcina umphefumulo wakho khona ke uzolahlekelwa yiwo futhi uma ulahlekelwa ngumphefumulo wakho khona uzowusindisa uma ulahlekelwa ngumphefumulo wakho kuJesu niyabo ngamanye amazwi uma ukholelwa kuJesu uba ngumfundi wakhe futhi ke uma unikele impilo yakho kuJesu uma usemusha kanjena futhi khona ke uya uzoyisindisela ekuphileni okunguna phakade kodwa uma ufuna ukugcina uzolahlekela yiwo ya uzolahlekelwa ufuna ukwenza njengalawa amanye amantombazane labafana khona ngapha futhi niphume nenza njengoba benza khona ke nizolahlekelwa yiwo kodwa uma ufuna ukunikela ukuphila kwakho kuJesu khona ke uzokusindisela iphakade nenguna phakade manje niyakukhumbula lokho manje lokho yinto eligugu kakhulu kuwo wonke umhlaba ngumphefumulo wakho omncane futhi uma ugcina uzolahlekela yiwo uma unikeza uJesu uyawusindisa ningakusho lokho kanye nami na uma janini uma ngiwugcina ngizolahlekela yiwo futhi uma ngiwunikeza uJesu ngizowusindisa yilokho ke manje nikutholile ubusiko lokho bonke omama bacabanga ukuthi lokho kube kahle janini amen o lokho kukahle lokho kuhle manje nebo yinye kuphele into ongayenza manje qhubeka uma befuna ukwenza njengayo futhi bafune izimfuno zezwe labo uma abafana namantombazane befuna ukuya ngaphandle lapho futhi benze izinto futhi baxoxe izinto tshana bese esho izinto ezingalungile futhi bekhohlisa futhi bentshontsha futhi benze izinto zimbi futhi bekopela esikoleni nezinto beqhubeka bayelahlekelwa balahlekelwa yiwo kodwa uma uzowunikeza uJesu bangeke bakwenze lokho futhi kuzowusindisa yilokho ofuna ukukwenza kunjalo na manje sizoqala indatshaneni yethu manje leso isandulelo sethu manje nikukhumbule lokho manje asiqale indatshana yethu encane manje kubantu abadala nako kobaba nomama lalelani nani manje nina ikakhulu nina bomama nobaba manje nje futhi sizoqala ngiyazithanda izindatshana zincane na ngiyazithanda na oh ngiyazithanda nje ikakhulu manje nifundile izindatshana eziningi ezingesile iqiniso kodwa le ndaba iyiqiniso iqiniso impela lonke izwi layo isebhayibhelini likankulunkulu ngakho imele ibe iqiniso niyabo ngoba yizwi likankulunkulu izwi likankulunkulu liyiqiniso manje niyazi wathi ngikhathele kakhulu ngikhathele ngokwanele ukuba ngife awu wathi kungani ungakhuphukeli phezulu esitezi uyelala empeteni na lala phansi empeteni omncane kusofa phezulu lapho futhi hamba uyolala uzilizo wathi kodwa wo ngikhathele kakhulu wathi wo sithandwa ukuba kubonile ngikubone namuhla wo ngimina lokho angifuni ngisho nokudla kokuzidla wo kubi kakhulu kubone ngikubone namhlanje wathi awu yini leyo uyibonile na wathi awu ngingeke ngikwazi ukukutshela phambi kwabantwana wo kubi kabi kakhulu he bekukubi awu yini leyo uyibonile na awu ngisaya phezulu esitezi futhi ngilale phansi isikhashana nje bese-ke emva kokudla kwakusidla uma sesilalise bonke abantwana khona-ke ngizobe sengiyakutshela okwenzeke namhlanje kulungile washo futhi wenyukela phezulu esitezi walala phansi wo ngikhathele kakhulu o he niyazi ukuthi ubaba uba kanjani uma ekhathele ngempela nje futhi emva kwesikhashana intombazane encane namehlo akhanyayo yaqala ukugijima kwiphansi futhi ikhuluma kakhudlwana kancane wathi ungakwenzi lokho uzovusa ubabayo futhi wo ukhathele kakhulu kangangoba ufuna ukufa akasafuni ukuba aphinde aphile futhi uma ubaba ekhathala kanjalo awu sifanele simyekela lali isikhashana ningamvuzi nomiriyemi omncane waya ngale futhi wahlala phansi ukuze athule du futhi emva kwesikhashana wabe selungise konke ukudla kwakusidlwa ngakho wathi shelele phezulu esitezi wase eyambiza Amram futhi wathi yebo chokobethi ngilapha ngiyehla ngakho behla izitebhisi niyazi futhi baba nokudla kwakusihlwa kumnandi ngakho emva kokuba sebedlile ukudla kwakusihlwa futhi omncane umfana omncane nentombazane encane sebedlile konke ukudla kwabo kwakusihlwa ngani na naba umama wasusa izinto wase bafaka empeteni wase eya ekamelweni yena nomyeni wakhe base behlala phansi wathi awu manje yini lena oyibone namhlanje Amram le ekwenze wakhubeka kangaka kulobu ubusuku ukuthi ubungasafuni ngisho nokuphila na wo owesilisa wathi sithandwa angikuqondi nje wathi ngibone awu sikubona zonke izinsuku nje kodwa namhlanje kube ngokukhethekile wathi oh ngibone ukubona kubi kakhulu kengake ngakubona wathi abafana bethu bandla abanye babo bengengaphezu kweminyaka elishumi nambili kudala bedonse lelo kalisha lidala elikhulu ngezintambo ziboshwe entenyeni yabo kanjalo futhi labo bantwana bazihluphekelayo bese bedonse baze bagcina bengasakwazi benyuka lowo mqansi omkhulu banzi kakhulu lawo matshe amakhulu ngemuva lapho futhi bebengakwazi nokuthi bengaqhubekela phambili futhi emva kwesikhashana ikalishi qala kutsegeza futhi lihamba kancane kakhulu futhi emva kwesikhashana lama ezansi lomgwaqo kuqhamuka indoda wo ibili uhlanya yabhonga ngilimiseleni leli kalishi na wa ngalezo ziswebe ezinkulu zenyoka endala futhi isiqhumisa ngemuva emhlane negazi lageleza emhlane wabo futhi lageleza lashona phansi kanjalo futhi labo bantwana abazihlubekelayo babambelela balenga nje kule ntambo bekhala wathi o chokebedi singenzani mama na wathi singabantu bakankulunkulu unkulunkulu sibuzisile singabantwana baka-Abrahama u-Isaka noJakobe futhi kungani sibe yizigqile ezansi lapha kulezi zinto na wo kuyasabisa indlela abakhale ngayo labo wafana abazihluphekelayo wo futhi ngiyakhuleka futhi ngikhuleka futhi ngikhuleka jokobethi futhi kubonakala sengathi unkulunkulu nje akangizwa ngisho lokungizwa ngiyakhuleka futhi ngikhuleke futhi uba ngathi ungivezela indlebe engezwa akangizwa nhlobo ubonakala sengathi akasanakekeli manje wathi buka Amram lokho akuzwakali kunjengawe ungubaba wangempela futhi lokho akuzwakali kunjengawe ngoba uhlala njalo usikhuthaza usitshela ukuba sibe nokukholwa kunkulunkulu wo kodwa sithanda uma ngikhuleka kangaka futhi selokhu unkulunkulu engangizwa futhi kubonakala sengathi kuya ngokuba kubi ngaso sonke isikhathi lapho ngiqhubeka nokukhuleka kuya ngokuba kubi Kodwa bafana abancane namadebazane ngabe uNkulunkulu uyawuza umkhuleko na uyawuza umkhuleko ngabe uNkulunkulu uyaphendula umkhuleko na ya ngabe uphendula masinyane kakhulu na hayi ngase sonke isikhathi ngabe uyakwenza na qhabo ngezinye izikhathi usenza silinde ngabe kunjalo na kodwa uNkulunkulu uyaphendula umkhuleko ngabe uyaphendula na futhi ngoba nje yonke into ihamba kabi leso akusizi sibonakaliso sokuthi sifanele siyeke ukukhuleka siyaqhubeka nje sikhuleke nakanjani asiqhubeki naku njalo manje niphendule kahle uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko ake sikushe sonke kanye kanye uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko yebo akukhathaleki ukuthi izimo zinjani uyaphendula noma kanjani kulungile awu ubuyela phezulu ubuyokhuleka futhi yebo nobaba wayenekamelo elifihlakele phezulu le kameleni elisesitezi lapho enyukela khona kuyokhuleka ngakho ufika phezulu lapho ngalobo busuku goqa phansi ngasekuceleni wathi manje wathi jikebethi manje qhubeka uhambe uyolala futhi wena nabantwanyana ngoba ningangihluphi mina ngizokhuleka mhlawumbe ubusuku bonke kulobo busuku Ngakho kuqa phansi ngamadola akhe futhi uyakhuleka futhi uyakhuleka ngiyambona phakamisa izandla zakhe futhi ethi ho uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka noJakobe khumbula isethembiso sakho kubantu bakho ngakho lapha sikhona ezantsi lapha eGibhithe futhi singaphansi kokugqilazeka futhi ho abacindezeli bethu abanonge ba basiholele kwenzeni izinto futhi basishaye nabantu bakithi abazihluphekelayo ba bakhunyuliwe babanqulu futhi bayasishaya ngeziswebu futhi singabantu bakho oh uNkulunkulu impela uzowuza umkhuleko impela uzowuphendula umkhuleko futhi ngiyakhuleka futhi ngiyakhuleka futhi ngiyakhuleka futhi ubonakala sengathi awungiphenduli ngisho nokungiphendula kodwa uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu futhi wena ekugcineni uzowuphendula umkhuleko futhi waqhubeka waqhubeka kanjalo cishe obusuku bonke futhi ngokusukelandelayo cishe ngehora lesithathu noma lesine ngqo wehla ezitebizini ezincane futhi ubuka khona laphaya futhi nangomkakhe umncane othandekayo uJokobethi omncane wayesempedeni lapho ilele no-Aroni omncane noMiriamu omncane base bevele befakwe empedeni ngakho babelele zwi futhi belele isikhathi eside Kulungile uthi kuye owesifazane wathi isikhathi sesiyambile futhi wena nje sewuba yangi khuleke obusuku bonke amehlo akhe ayeqhuntuke ngenxa yezinyembezi ngoba wayekhalela abantu futhi wathi buka Amramu awufanele uzikhandle kanzima kukho manje wathi lalela sithandwa lokho kuhle kodwa manje buka unabantu ababili ofanele ubakhulise lapha nomthwalo ungowami uma umuntu othize engabakhulekeli abantu bakithi abahlupheke kayo bazoba yini na kuzokwenzekani uma umuntu othize engenabo abantu enhliziyweni na umuntu othize ufanele khuleke awu uthi Amramu umthwalo awusiwo owakho wonke awu kubonakala sengathi kunjalo futhi nakanjani ngizokhuleka nakanjani zonke isikhathi uye emsebenzini ngalolo suku futhi usuku ngalunye uyeza aphinde ahambe nalokho kushikashikeka kudala kufanayo futhi waye nomsebenzi onzima Wadingeka babethela utaka ezikunteni ezinkulu futhi wayefanele ame lapha yanga sesithandweni somlilo uma besivula uhe sasicishe sidabule sikhumba sakhe lokho kushisa kubi kabi wayefoqa lezo zitini emuva lapho futhi azikhande azikhiphe ukuba bakhe imigwaqo emikhulu ebanzi nemiphoshongo emikhulu emide konkulunkulu abayisithixo naye yonke into Lalendoda engumpristi wangempela ezantsi lapho isebenza kanjalo isebenzela isitha kodwa wayeyisiqila wayesebugqilini wayefanele kwenza bonke busuku uma efika ekhaya wayekhuleka futhi akhuphuke izitebhizi futhi futhi akhuleke futhi akhuleke futhi akhuleke bese yehla ebuyele emuva phansi kwangaba ngcono kwakuqhubeka kuba kubi kakhulu futhi ngolingisuku ngale emsebenzini weze ihemhem wathi yini lokho na Yilo kona ngitsheleni umunye wahlebela umunye emva kwesikashana lungakayedlula usuku ngakucwele lonke izwe ukuthi kwakuzokwenzekani ngakuyini na umkhandlu wawuzohlangana ngalobo busuku inkosi endala uFaro inkosi endala ekhohlakele yayizobiza bonke abantu bayo ndawonye bese iba nomunye umkhandlu omkhulu ngakho baba nomhlangano omkhulu womkhandlu ezantsi lapho ngakho ngalobo busuku wangena oh waye phansi wonke uyangena nomkakhe uthi Abraham sithandwa wahlangana naye eminyaka waseyamanga wayesethi ngikulungiselele ukudla kwakho kokusihla ukuhle nokufudumela kodwa wathi sithandwa ubukeke upaphathekile yini indaba na wathi oh chokobeti ukube bewazi ukuthi kwenzekani oh kubi kakhulu kunasekuqaleni yini na ngingeke ngikusho abantwana ukhona ngapha linda kuze kube semva kokudla kwakusihla futhi ngizokutshela ngakho kulungile ngakho walungisa ukudla kwakusihla kwase kudliwa isidlo sasebusuku wase ethatha bonke abantwana bafaka empeteni ngakho bangena wathi Jokobethi ngifuna ukukutshela into ethize wathi enye yezinto ezimbi kakhulu yenzeka yini na wathi bazoba nomunye umkhandli namhlanje kulobu busuku futhi uma sebekwenza bazophinde babeke omunye umthwalo phezu kwethu bantu ngakho khona-ke ake siye ngale esikhondleni senkosi inkosi ufaro ibaletha bonke ngaphandle lapho futhi yathi kulungile nonke nina bojenene yini indaba ngani ngalapha na nginigeza imiyelo yami ngalapha laba bantu bayanda ngaso sonke isikhathi yini indaba na ngeke sakumisa lokhu na wathi ngolunye usuku uyovele linye ibutho lempi lapha futhi zonke lezi zitsha zethu eziphuma egosheni khona laphaya la ma-israyeli azozihlanganisa ndawonye naleli butho lempi futhi bazozihlula nomnotho wethu omkhulu uzodicilelwa phansi umbuso wethu omkhulu uzobhujiswa bazosithatha yini indaba ngani na khulumelani phezulu nongobani ngaba niyazi into kumele liyisho na wo wayenonya futhi yenonya kabikabi bonke ojenene bavevezela omunye wabo wasukuma wathi mala njalo nkosi ufaro awu yisho zokusho wathi mala njalo nkosi wena ophakeme mnumzane wathi ngingathanda uma ungabeka omunye umthwalo kubantu wena siqophe sindikidiki selivele nibeke imithwalo eminingi kubantu ngeba noma kunjalo bayanda ngani wena uma ngabe lowo kuyiyo yonke imibonani nawo ugcine kuwe o wayenesihluku emva kwesikhashana omunye waphakama nokumamatheka okukhulu ebusweni bakhe njengodevele wayesethi mana njalo nkosi ufaro wathi nginombono yathi awu khulumele phezulu ungami lapho kanjalo wathi ngizokutshela singakwenza wathi niyazi laba bantu bande ngokushesha yabo kunjalo wathi abanye babo abanye babantu bakuba banabantwana baze bafike ngishashumini nane ngezinye izikhathi banabantwana bangamashumi amabili kanti abantu bakithi abanaye mhlawumbe nayedwa wathi bayande ngokushesha kakhulu bamboza lonke izwe nje yabo unkulunkulu wayenza ukuthize niyabo unkulunkulu sonke isikhathi uhlala idonsa uboya bumboze amehlo kadevele niyabo niyabo uyazi ukuthi wenzani niyabo futhi bonke laba besifazana benenqaba yabantwana nje ngani na wathi mala njalo nkosi awu ngizonitshela lokhu njalo uma wesifazane beletha ingane encane engumfana phuma uye ngaphandle ezweni lapha beza uthola abanye abesifazane futhi abangesibo mama niyabo abesifazane abangagaze baba nabantwana abesifazane abangafuni abantwana futhi abangabathandi abantwana abathekathi abadala abanamakhala mathe niyabo uma ikhala lilide kuba ngcono iminwe emidala emide ubuso kupendiwe futhi babathole abazi ukuthi uthando lokamama luyini ngakho-ke uma ingane encane ngumfana izalwa ngani badedele bahambe bayolanda ingane encane ngumfana bayikhiphele ngaphandle bese besakaza ikhanda layo ebondeni bayijikitshele muva endlini kunina kanjalo bayilahle ezansi emthonjeni omkhulu wo okungcono kunalokho niyikhiphe futhi niyibophe izandla lezinyawo bese niyiphonsa ngaphandle bese nikhuluphalise zingwenye yileyo indlela yokukususa lapho-ke bangeke bande kakhulu impela ngoba ngeke kusaba nandoda ezosala kubulawe zonke izingane zabafana ezincane wo ufaro uthi lokho kuhle lokho kumbona kahle niyambona udevele ukuthi uyini na ukhohlakela kanjalo na wathi ngakho yileyo into efanele yenziwe hambani nithole senina manje njengoba ube nalomqondo ngizokwenza nje ube ngumbengamelwa lokho hamba uthole bonke abesifazana abadala baziyo aba abangakazi baba ngomama futhi abanathando lobantwana futhi ba yabo kuthatha umama ukuthanda umntwana uyakhumbula ukuthi umama wayekuthanda kanjani na awu manje yabo umama uyazithanda izingane ezincane kodwa babefanele bathole umuntu abangazange obengenabo nhlobo abantwana owayengafuni bantwana nje abesifazane abadala ononya futhi wathi benzeni amaphoyisa futhi uma nibenza amaphoyisa beze libanike imiyalo ukuthi bangaya noma kuyiphi indlu abayifunayo futhi bathathe wonke umntwana omncane bamkhiphele ngaphandle futhi bamsakaze ngekhanda ebondeni bese bemnikeza izingwenyazi mudle yonke ingane encane wo isihluke sinjepho ngakho-ke niyazi ukuthi benzani na kulungile lokho kuhle ngakho-ke ngosuku olulandelayo ngenkathi u-Amramu esezansi lapho esebenza wezwa ukuthi lokho kuyalwa sekwenziwe wo uye ekhaya wathi wo chukebeti wo sithandwa ake ngikutshela ukuthize uyazi ukuthi lowo myalo wawuyini okhishiwe na ukubulala zonke izingane ezincane zabafana futhi wamtshela wathi wo angikwazi nje ukukumela wabe esekhuphuka washona ekameleni elisesitezi futhi ukuyokhuleka ngalobo busuku wakhuleka kwangathi uyaqala ngabe sifanele siqhubeke njalo nokukhuleka na wo khuleka njalo ngabe kunjalo na qhubeka nje nokukhuleka kunendaba ukuthi kuqhubekani qhubeka nokukhuleka manje nento yokuqala niyazi wakhuleka ubusuku bonke wo nkulunkulu ibalesi yawo size nkulunkulu siyakhuleka kuthi uzosisiza ngandlela thize wabuyela emuva phansi sekuthi akube semini usuku nosuku futhi wo ukuklabalaza kunjezweni nsuku zonke babeza omama bememeza phansi naphezulu nezitaladi babethathe izingane zabo ezincane ezingalweni zabo ezabo ezincane izingane ezincane ezihlakaniphile zabafana labo bathakathi abadala babengene labo futhi bathathe izinyawo zabo ezincane bese bezisakaza obondweni futhi bababulale bese bebajikitshele ezingwenyeni umama ozihluphukela ayo wayekhuqa ngamadolo akhe futhi wayekhala wo ningayithathi ingane yami ningayithathi ingane yami futhi wo izikhathi ezinje ababenazo niyazi ukuthi umama uyithanda kanjani ingane encane nokuthi uzingqubuza kanjani esilevini khumbulani ukuthi umama wayeye akuthathe kanjani wena futhi akugeze futhi kwake futhi wayesho ukuthi wawumuhle kanjani nokuthi wayekubeka kanjani empeteni ebusuku futhi wo uma unga umnyango omncane wawuvuleka isiphakamiso esincane singena into njengaleyo ohe wayegijima masinyane futhi avala umnyango amboza ingane encane futhi niyazi uyakuthatha wayekuthanda niyabo wayekuthanda o wayethanda leyo nto encane bandla unkulunkulu ayemuphe yona ebingenakuzisiza futhi beyingeke izisiza oqobolwayo ngakho wayethanda leyo ngane encane futhi wayevele nje azange izingane zakhe ezincane futhi adlale nazo ngoba wayengumama impela niyabo kodwa labo abesifazane abadala ababulela izingane babengazi ukuthi uthando lukamama lwaluyini babengesibo mama konke ababecabanga ngakho babenesikhathi esikhulu nje emqondweni wabo izinto zezwe ngakho babengena futhi babulale lezo zingane ezincane nibancane kakhulu ukuba nazi kodwa kusaqhubeka kunjalo manje nina abadala niyakwazi lokho engikhuluma ngakho kunjalo okuningi kakhulu kwakhe o wena uthi bengingeke ngithathe kodwa udaba lokukhipha isisu yinto efanayo kulungile kodwa nibo abakwazi ukuthi ukuphila kukamama kuyini manje niyazi ukuthi ngichaza ukuthini uma ngithi omama bangempela kunjalo akukho kwehluka udevelo ofanayo ngakho lapho khona-ke bacabanga nje ngezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ngonyaka kukubi njengoba kwakunjalo egibhithe noma kubi kakhulu futhi lapho khona-ke bayangena babengenalo uthando lukamama ngakho babethatha lezo zingane ezincane futhi bazibulale wo kwakuqhubeka ngokuba kubi futhi ngolusuku kwaqhamuka elinye ihemhem bazoba nomunye umhlangano Ufaro wabiza bonke abeluleki bakhe ndawonye futhi bonke ndawonye bangena ngaphakathi lapho wathi kulungile bazalokhu banda sizokwenza njani ngakho manje na leli qile lidala lifanayo umfo wobuso bukadevele lobuhlakani waphakama wathi mana njalo nkosi ufaro nginawo umbono bukani nendoda esebenzayo benza babe nendlu yokushisela izitini eziningi kakhulu usuku kalunge benzeni bazenze ngamahlumela ubabulalile abantwana abancane nezinto kodwa basalokhu beqhubeka bantu into efanele uyenze ukuthi ufake abesifazane emsebenzini nabo uma ufake abesifazane kuba basebenze khona-ke bangeke manje leyo akusiyo indawo yosifazane qabo ngakho bathi kodwa bake besifazane emsebenzini bese ubabeka phandle lapho futhi ubenze bakhe izitini nabo futhi-ke bazokhathala kakhulu uma bengena bangeke bakwazi ukuphekela amadoda abo ukudla kwakusihlwa bangeke baba omama abahle nyabo futhi uma beya emsebenzini futhi baqhubeke kanjalo ngakho bangeke bakwazi ukukwenza ngakho bafake emsebenzini nabo lokho kuhle he uyintoni ehlakaniphile ngakho ufaka bonke besifazane emsebenzini futhi nakho ukuza u-Amram omdala ezihluphukelayo engenanga lobo busuku wathi wo chokebeti angazi ukuthi sizokwenza njani manje bafaka bonke besifazane emsebenzini ngiyakutshela wo angazi nje ukuthi kumele kenzeni nje siyiziqile futhi siya ngokuba kabi kabi ngizobikezela lokhu uma unkulunkulu eke asenzele noma yini kuyoba semva kokuba sesife sonke manje unkulunkulu akalindi kanjalo ngabo uyalinda na qabo unkulunkulu uyasibuka nje ngezinye izikhathi akasibuki na nkulunkile ngakho-ke ngalobo busuku wathi ngiyakhuphuka futhi ngikhuleke kuba sengathi angikaze ngikhuleke ngaphambilini manje ile yo indlela yokukhuleka kunjalo na khuleka sengathi awukazi wakhuleka ngaphambilini ngena emsebenzini ngempela nyabo uma uzokhuphuka nje futhi uthi nkosi busiza sibanibani nosibanibani unkulunkulu akabi nemdlandla kangako kulokho kodwa uma ungena emsebenzini ngempela uma nina abafana abancane namantombazane nikhuleka ngenani emsebenzini niyakwenza lokho esikoleni na ngabe niyamcela unkulunkulu ukuba anisize esikoleni na uma niye esikoleni futhi ningaphasi kahle kakhulu nginani bese lithi nkulunkulu ngifuni ngisize niyakhuleka na bangaka abafana abancane namantombazane okhulekayo na ake sibone izenzo zenu o lokho kuhle manje lokho kuhle ngabe una indawo efihlakele lapho oyakhona uyakhuleka lapho umama nobaba bengakuboni ngisho nokukubona na ngabe uyakhuleka kanjalo na wena awukhuleki kanjalo na yiba nendawo encane yithi shelele bese uyakhuleka futhi usho umkhuleko wakho omncane usho njalo busuku ngaphambi kokuba uyolala na uma uvuke ekuseni nento na o lokho kuhle bangaka abanye bafana abancane namantombazane bakhambisani isandla senu lobo okhulekayo na indlela kuya ngale kwesakhiwo wo akukuhle lokho na awu manje lokho kuhle lokho kukhombisa ukuthi unomama ngempela nobaba ukufundisa ukuba wenze lezi zinto manje uma uba nesidingo ngempela kungcono ukhuleke ngobuqotho uke wakwenza na ngakho u-Amram omncane ushona phezulu esitezi o he wayengafuni kudla kwakusihlwa wathi kubi kakhulu he wo owesifazane wathi kufanele udle ukudla kwakusihlwa baba ngeke nje ngikwazi ukukwenza jokobeti ngingeke nje ngikwazi ukukwenza ngingi wo wathi kodwa uyehle emzimbeni futhi nokwethuka futhi uphaphathekile ebusweni bakho uyakuhlanza ukudla kwakho nezinto wo angazi ukuthi kumele ngenzeni kodwa wathi sithandwa uma umuntu engathathi abantu abafake enhlizweni uma omunye umuntu engabakhulekela abantu sizokwenza njani na siya ngokuba kabi impela ngesinye isikhathi unkulunkulu uzozwa yebo kunjalo unkulunkulu uzozwa wena ngena emsebenzini futhi uhlale lapho nje wo kulesi sikhathi uya phezulu esitezi ngokwehlukile uma eya phezulu esitezi kulesi sikhathi uguqa phansi uphakamisela izandla zakhe emoyeni uyampongoloza nkulunkulu ngikhuluma nawe manje amen ukungena emsebenzini nkulunkulu wena unezindlebe futhi uyezwa wena unamehlo futhi uyabona wena unenkumbulo uyalazi izwi lakho uyasazi isethembiso sakho Ngiyakuncenga Nkulunkulu, buka lapha phansi Nkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe ukuthi abantu bakho basekukhathazekeni futhi bayafa. Senzele kuthize Nkulunkulu, sifanele sibe nawe kanye nje. Sifanele nje sibe nawe ngaphandle kwalokho sizophupha. Sifanele sibe nawe, sifanele nje uma siphile kulapho ke uma ukhuleka ngempela. Oh, wakhuleka. Niyazi ke sikhathi abantu uma bekuleka bayakhathala, abakhathali umama nobaba na? Oh, bakhathala kakhulu. Umfowethu Branham ngesinye isikhathi ukhathala kakhulu, ngicishe ngiquleke uma ngiyokhuleka isikhathi eside. Nje ngikhuleke ngihambe ngaphandle kokuthi ngile nezinto izinsuku, futhi ngikhuleke futhi ngikhuleke futhi ngikhuleke futhi ngishumayele futhi ngifika endaweni nje lapho sengizoquleka khona cishe. Futhi ngezinye izikhathi abantu babangeleyo ndlela leso kusise isikhathi sakuyekela. Qhubeka Nkulunkulu uzophendula. Yebo mnumzane, qhubeka ubambelele. Yebo mnumzane. Ngakho kuphuka kancane izitephisi ezindala ezithekezayo, futhi sengiyambona uJokobedi yeza ngakhona futhi ethi, wo Amram, ungakwenzi sithandwa, ngiyakholwa. Manje Jokobedi, buka ungokahle othandekayo, wayemuhle umama omncane obukekayo, waze manje esihlathini, niyazi wase eyambambatha kanjalo. Wathi manje mama, buyele muva ubeke u-Aroni noMiriam omncane empeteni, futhi ngisaya phezulu kuyokhuleka. Futhi manje uma ungiza ngikhale zingebezi, ungezi lapha phezulu. Awu, kodwa Amramu uzokwenzani sithando na? Wena sekusele kancane ufe. Yebo, kodwa nginomthwalo wabantu enhlizweni yami, ngifanele ngeze kuthize ngakho, ngifanele ngihlale emadolweni ami. Futhi kanjalo bonke abantu. Wathi namhlanje, namhlanje kuphela ezansi equmbeni lezitini bengisezansi lapho ngilokhu ngithi, awu impela Nkulunkulu uzozwa. Futhi enye indoda endala enkulu yeza yabeka izandla zayo ezinqulwini zayo yase ithi, uzozwa nini na? Uzozwa nini na? Ngiyabona ukuthi abantu baba munyu kanjani na, baqala kumelana noNkulunkulu ngoba bayakhuleka futhi bakhuleke futhi bakhuleke futhi kwangenzeka lutho. Meloni yakhuleka futhi yakhuleka futhi yakhuleka futhi kwangenzeka lutho. Futhi bonke abapristi uthi izinsuku zezimangaliso soledlule, futhi into kuphela singayenza ukuthi sizithi kwinji lapha phansi kulaba abacindezele abakhonza abahedeni noma okunkulu babahedeni kanjalo njalo. Futhi singenzani na? Kodwa wathi, kodwa ngiyakholela kuJehova. Amen. Ngiyakholela ukuthi usawuphendula umkhuleko. Ngiyakukholela na? Niyakukholwa na? Amen. Nonke nini nikukholwayo lokho thanini? Amen. Uzawuphendula umkhuleko. Kulungile. Umzimba omncanyana oyintengentenge ulahlekelwe isisindo kakhulu, washo wenyuka izitephisi ezithekezayo eyakhona laphaya, waze kuqa phansi wathi, wo Jehova, wo wakhuleka sengathi akagaza khuleka ephambilini. Wathi, Jehova, buka lapha, uNkulunkulu wangempela, siyakholwa ukuthi unezindlebe, siyakholwa ukuthi unamehlo, futhi wazi zonke izinto. Futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamaHebheru, nathi singabantu besethembiso, siyakholwa ukuthi uyaligcina izwi lakho. Wathi, buka lapha abahedeni ngaphandle lapha ukuthi bakuthethe kanjani ukusebenza kwethu kushiphile, futhi bakha imigwaqo emikhulu ebanzi nezithixo nayo yonke into. Wena Jehova, wawungahlala ezulwini uvumela abahedeni bakubuze na? Ngikholwa ukuthi uzokwenza. Amen. Ngikholwa namanje ukuthi uzokwenza. Amen. Uma udevele ngene, uNkulunkulu useloke kuNkulunkulu kunjalo, angeke avumele labo devele ukuba benze lokho. Ngiyakukholwa ukuthi namuhla ukuthi uma ifashini nompeto nabo bonke ubulimi obuqhubekayo, namanje uNkulunkulu uyabuza futhi sekuNkulunkulu kunjalo. Sikudingayo ngumuntu njengo-Amramu abanomthwalo enhliziyweni yabo, abazohlala lapho futhi bakhuleke baze bedlule, aze abazulu lithi qheke livuleke ngaleyo uNkulunkulu ehle bese phendula umkhuleko. Amen. Manje buka lapha, wathi uNkulunkulu, ngabe uyabavumela abahedeni bahlekise ngabantu bakho kanjena? Amaviki nezinyanga neminyaka sekwedlule, sikhuleka njalo njalo ngezinyembezi, kodwa wo uNkulunkulu uzayivumela into enjalo na? Ngiyamangala namhlanje ukuthi uma amakhulu ezingane ezincane ejikitshelwe emifuleni nasemigodini yokungcolileyo futhi zingavunyelwa ukuba ziphile, namacala okukhishwa kwezizwe nayonke enye into eyenziwe, wo Jehova uzayivumela into enjalo iqhubeke na? Namuhla labo kolokho lobhiya nempilo yasebusuku nayo yonke into iyakhala futhi ngisho iphulpiti selibe buthakathaka kakhulu kangangoba sebeze bayesaba nokusho utho kalo Jehova uzovumela umphetho onjalo ukuba uqhubeke na uzophendula kolunye isuku oh ulaka lwakhe luyesabeka kakhulu uma selufika yebo mnumzane Bazifazane baphuma futhi benze iso lengane yabo libe isitsha sikasikiliti kuba awisele imilotho yaphakathi kulo yonke into futhi abantu bathathe izingane zabo zincane baye nazo emakamelelo otshwala amantombazane amancane nabafana behlezi abaneminyaka eyisithupha noma eyisishiyagalombili ubudala bephuza nezinto ezinjengalezo nezo likwenza kube semthethweni futhi kulungile Oh hey, nicabanga ukuthi uJehova akakuboni lokho na uma behlekisa ngisho kabantu abakahle ngempela noNkulunkulu zonke lezi zinto eziqhubekayo kuhlekizwa bambelelane ibani nje niloku nibambelele uJehova uzophendula ningakhathazeki Kulungile siyaqhubeka kancanyana simthola phezulu lapha ekhuleka futhi uqala ukukhathala nje kakhulu ulala phansi ukhuleka uze nje uwela kuyiphansi akasakwazi ukuqhubeka wasethatha isithongwana Wapapama, yini indaba na? Bukani ngapha, kuvela aphi lokho kukhanya na? Oh, buka kumi lapho ekhoneni, nakho kumingelozi, inkemba yayo ilenga lapho hlangothini lwayo. Oh, waphinde wabuka futhi, wase ehlikihla amehlo akhe, waphakama, waguqa ngedolo, wathi Nkosi, oh, ubungafuna ngikwenzele ini, ini na?
I am the angel of God.
Yati Amram, ngivela ezulwini ukuzokutshela ukuthi uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho futhi ngize ukuzokutshela ukuthi uzothumela umkhululi uzikhulumbula zonke izithembiso zakhe. Ngiyayibona ingelozi manje ibukweni ihosha lenkemba iyikhombe nyakathi u-Amram wabuka yathi esihlokweni salenkemba nje kubekwe izwe lesethembiso futhi ngethembiso u-Abrahama u-Isaka noJakobe oyihlo ukuthi nina bantu nizolidla lelozwe futhi ngikuzwile ukububula kwabantu ngikuzwile ukukhala kwabantwana futhi ngehlile futhi ngifuna wazi ukuthi uzodlala indima enkulu kulokhu Amram ngoba bewethembekile emkhulekweni bewethembekile endlini yakho futhi cishe ngalesi sikhathi enyakeni ozayo uJokobethi umkakho omncane othandekayo uzokhona ingane encane kumfana futhi leyo ingane encane kumfana izoba ngumkhululu uTumo wathi oh yebo yebo oh yebo yebo oh yidle kakhulu wabuka nengelozi yaqala ukuphakama waba sengathi nje amazulu onke avulekile yase iyaphuma kulelo kamelo walinda kancinyane wathi oh angisangene Wethe kezitebhisi ngokusheshe phela futhi wathi Jokobethi Jokobethi shishiza wathi yebo yini indaba sithandwa na wathi vuka uhlale ndenyezu ukhanye fasteni beku wayebukeka emuhle wayesethi ngisanda kubona nje ingelosi kaNkuluNkulu futhi ngitshele zonke lezi zinto oh beyibukeke kanjani na kusho mama beyibukeke kanjani na wathi oh ibidle ibiqoka ingubo ende khazi bulayo amehlo ayo ayecoza imule futhi ibinenkembe esandleni sayo futhi ikhombe nyakatho yileyo ndlela ngiyazi izwe lesethembiso libekwe kusuka eGibhithe wenyuke ngaleyo ndlela ePalestine wathi ikhombe nyakatho futhi ishilo ukuthi sizoba nengane cishe ngalesi sikhathi sonyako zayo futhi lengane encane izovela futhi ibe ngumnqobi futhi izokhulula abantu bayo oh haleluya Jokobethi futhi waqaphela ukuthi wayemhlophe ubuso bakhe amehlo akhe ayemdolozela amehlo akhe abakhulukazi ayibuka Jokobethi yini indaba na oh Amram qhabo 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 sinayo ingane engumfana na yebo oh wena kungeke kwenzeke uyazi uthini oh uma ubungagaze ube nalombono uyazi uthini uFaro ubulela zonke izingane ezincane Yebo kodwa uyazi uma uNkulunkulu esinika lengane uNkulunkulu uzoyinakekela ingane amen uNkulunkulu wethembisa uNkulunkulu uzoyinakekela Awu kusukulu landelayo uyabhuma uya emsebenzini futhi bonke bafo phezulu lapho baqaphela kwaAbraham isikhundleni sokuza niyazi ngenxa yokuqotha nokukhandleka wayephakamise amahlobo yakhe wathi phonsana ezike izidini uzane sambeni yini indaba na uthume uNkulunkulu uNkulunkulu uzophendula umkhuleko oqhabo niyazi ngokwenza uzizwele ukahle uma uthola impendulo asikwazi lokho baba nomama uma uNkulunkulu enikeza impendulo na awudingi ukuthi ubone umbono yazi nje ukuthi impendulo ikhona lapho yilokho nje yazi nje kuphela ukuthi impendulo ikhona manje lalisisani manje ngifuna nilalele ukuthi kwenzekeni manje niyazi yebo kusikashana bathi kulungile Amramu yini ndaba ngawe na uNkulunkulu uzophendula umkhuleko uNkulunkulu uzophendula umkhuleko awu uzokuphendula kanjani umkhuleko na lokho kwenza imehluko umunye umfo mdala wanyuka futhi wathi manje ngicabanga ukuthi uzoke aphendule nini na awu ngeke ngikutshele ngoba ungongakholwa empeleni nginikeza ezinye izidini wazijikijela phakathi kanjalo nginendaba ufanele utshele abangakholwa zonke izinto ufanele na akwazi mehluko qhawe mnumzala impela qhabo nginikeza ezinye izidini haleluya uzowuphendula mkhuleko ileyo indlela ozwa ngayo uma wazi ukuthi kuzokwenzeka kutshela na yebo mnumzane awu uzokwenza kanjani na wazi empeleni ngakho qhubeka unginikeze izidini zibeke zonke phakathi lapho zifake zonke lezi isidini esidala phakathi lapho ngalo babusuku wayekhaya wathi ho jokobedi awukucabange nje sizoba lengane ho izoba ngumkhulule uNkulunkulu uzoyithumela ho kuzoba ngokumangalisayo Oh kodwa kakhulu ngi oh yekela ukukhathazeka yekela ukukhathazeka he uNkulunkulu use uNkulunkulu usesiphethweni yekulaleleni manje uNkulunkulu lezindlebe uNkulunkulu uyezwa uNkulunkulu lezandla angakhulula ngakho oh wayenokukholwa kuningi niyazi uma usuqedile ukukhuleka uthola impendulo impela uthola ukukholwa kuningi ngaleso sikhathi oh sewake wakhululekela noma yini futhi uyazi ukuthi uNkulunkulu wayezwa kwenzela yona Ngabe nina mantombazana amancane niyakwenza lokho nani nina bafana abancane na ya impela kungalenkathi yilapho wazi khona ukuthi kuzokwenzeka kulungile ngiyaka wonke wedlula futhi into yokuqala niyazi naku kungena uAbraham ebuya emsebenzini kolunye usuku futhi kwenzekani na ingane encane enhle kulezo zonke wo yayisitshando sincane cishe emude kangaka Futhi ngakho wamphakamisa wamnikeza uAbraham futhi uyamanga niyazi uyamthanda niyabo nomama wempethe oh ikukele njepho wathi oh ngiyesaba kakhulu nokho niyazi lengane encane into enhle kakhulu encane futhi uyazi ukuthini iBhayibheli lathi leyo kwakuyingane encane enhle kunazo zonke zakhe zazalwa manje ngiyazi ukuthi omama bangeke bavumelane nami kuloko bacabange ukuthi umama wakho wayecabanga ukuthi wawuyingane enhle kakhulu yayingenjalo na ya unelungelo lokucabanga lokho kodwa iBhayibheli lathi lena kwakuyingane enhle encane wo waye yitshe liyikuku uNkulunkulu waye nezandla zakhe kuye niyazi ngakho wo waye yinto encane enhle kakhulu wayebekwa lapho bese esineka kancane nje engena amazinyo unayo nomfana omncane kanye nabo babekwenza lokho ngesikhathi engena amazinyo esineka kanjalo na futhi into yokuqala niyazi wa wow. Oh he bakithi ngiyazi azifihle yini indaba na wenzani na mthathe wehle naye izinto ebizi niyazi ukuthi lo myalo uyini ngiyabo uma labo bathakathi abadala abanekhalelide befika ngalapha bazothatha ingane yethu bayibulale kunjalo singeke siyiyeke ekhale ngakho ho yayidinga isidlo sasekuseni noma ukudla kokusithwa ngakho umama uyayithatha uya ngale khoneni uyayincelisa niyazi futhi ngakho yayikahle emva kwalokho ngakho busukwini obumbalo emva kwalokho babedlala nayo futhi wahamba futhi niyazi yaqala ukukhala wahamba masinyane wesifazane futhi wayifihla ngokukhulu kushesha kanjalo futhi phansi sitezi phansi le muva ubondeni uAbraham wayelungise indawo encane lapho ayengafihla khona ingane futhi into yokuqala niyazi bezo yitethize sitezi ihamba hambile wonke umuntu wasakazeka wayangakweke indawo Wathi yibo yilabo bathakathi abadala labo abadala beminwe emide izinzipho ezipendiwe futhi labo bathakathi abadala babuka phansi lapho futhi wabuka ngaphandle ewindini wathi ya yibo bamlapho
Abraham walked out
Vula! Uamba kumtala waphuma, wavula umnyango wathi, "Nifunani na?" Bathi, "Nengane phakathi lapha, futhi siyakwazi, futhi sizoyithatha. Sinangane singeninika yona, abazange siyangena ukuzobuka empeleni, singamaphoyisa esifazane. Uyawabona amabhethi ethu na? Futhi lokho yi akusiyo yini into yowesifazane ukuthi angaba yiyo na? Kodwa singamaphoyisa esifazane, sinamalungelo avela kwiziphathimandla. Uyazi, niyabo manje lapha? Futhi ngakho-ke, bayehla, bayangena. Bangena, baphakamisa usofa, futhi bavula wonke amashelofu. Futhi baphosa yonke into phansi, base bethatha zonke izimpahla zomphete, bazivuthuza, base beya phezulu esitezi. Futhi bathola lapho ubaba wayenendawo eyifihlakele. Babheka yonke indawo, kodwa abayitholanga ingane. Bakwazanga ukuyithola ingane. Ngakho base benyukela kwesifazane futhi babuza. Awu, Jokobethi bandla, yimi lapho ubuso bakhe bumhlophe. Benyuka, fwabathi, buke lapha, siyazi ukuthi ungumama. Singatsho nje ngendlela obukeka ngayo. Siyazi ukuthi kwesifazane ungenzayo. Futhi siyazi ukuthi ingane lapha. Sizobuya, sizoyithola. Base bephuma ngomnyango, baqaqaza umnyango. Base bephuma behamba. Wathi, yini esingayenza na? Yini esingayenza na? Ngakho u-Abrahamu wathi, khuleka, leyo into okumele yenziwe na? Yileyo nto na? Khuleka, asikhulekeni. Angazi ukuthi ngenzeni. Ngakho wathi, manje buka, khulumela phansi, bese uyahamba uyoncelisa ingane futhi, ngisaya phezulu esitezi ukuyokhuleka. Ngakho uyahamba uye esitezi futhi uyakhuleka. Wathi, Jehova unezindlebe, Jehova unamehlo, Jehova uyezwa, ngophendula umkhuleko. Uzinikele ngane, uzinike isethembiso sakho, futhi uzosigcine isethembiso sakho, futhi uzoyigcina leyo ngane, futhi nginokwethemba. Emva kokukhuleka, isekhathele ngempela, wavele wawa nje kanjena walala. Wayesekhathele kakhulu, wayesebenze usuku lonke, futhi ekhuleka ubusuku bonke, wayekhathele, futhi ke niyazi ukuthi kwenzekani na? Walala, wasephupha iphupho. Niyazi uNkulunkulu ukhuluma ngamabubo futhi. Ngabe akakhulumi na impela? Uyakhuluma, yebo uyakhuluma. Uyakwazi, niyabo, futhi ukhuluma ngamabubo. Ngikathe papama wathi, nakho-ke, bengifanele ngabe ngicabangile ngalokho. Lokho kumele ngikwenze, ngingeke nje ngisho lutho ngakho. Nango yehla sitezi, wathi Jokobethi, yebo sithandwa. Ngikhandleke kakhulu, ngikwazi kulala. Hambuyelala sekuphelile. Wazi kanjani na? Ngiyazi nje, nginokwethemba nje. Esikudleni sokuba ubaba kulobu busuku, akhuphukele sitezi, ukuyokhuleka, wayedlile ngaphansi kwesitezi, wayematasatasa ngaphansi lapho, ngiyamangala ukuthi ngabe wayenzani, ake seshe futhi simbuke. Ngiyabona lapho phansi ehamba. Thatha lo mhlanga futhi uyawubukisisa, uyawusonda, futhi ubuka ukuthi kahle yini. Wena nomncane waphuma ngalelo laka, wasebutha inqumbi yayo, wayibeka ekamelini elingaphansi esitezi, niyazi. UNkulunkulu uyanakekela. Ivangeli lakudala lonke lifanele libe iqiniso. Pa, uyayibopha. Wathi, "Abrahamu, yini indaba ngawe na? Haleluya, akulutho sithando, qhubeka." Ivangeli elidala. Ivangeli elidala. Letha lokho ngalapha, niyazi. Ivangeli elidala. Uyabona madilisa konke futhi linganela mina tu liphelele lidala wayenza into ethize. Niyazi emva kokuba sekwedlule iviki noma amabili, into yokuqala niyazi, bamangala ukuthi wayenzani. Ngakho ngobunye busuku besalele bonke, wathi shelele phezulu esitezi, waletha le nto encane niyazi. Ukumisa kanjena, wase eyakuletha, wembula lapho uJokobethi umkakhelele khona, futhi ukufihla ngaphansi kwesembozo, no-Aroni omncane noMiriamu omncane wayelele, niyazi, waye yinto encane enhle elungile, leyo ntombazane encane yayinjalo, futhi kanjalo no-Aroni omncane. Ngakho wakubeka ngaphansi lapho, wathi uJokobethi sithandwa, wathi, uke waye ekameleni elingaphansi, ngalesi sikhathi sobusuku Amramna, wathi qabo, kanti ngisekameleni elingaphansi, ngidumisa uNkulunkulu. wathi kade wenzani na wathi ngifuna ukutshela manje ngiyazi labo bathakathi uyabuya ya futhi ngifuna ukutshela ukuthi sizokwenzani sesibe nengane izinyanga ezintathu manje futhi sifanele silahle Oh, Amram, ufanele wenzani na? Sifanele silahle ingane. Silahle ingane na? Ya. Oh, nesihluku. Qhabo, angina sihluku. Qhabo, qhabo, qhabo. Ngiyazi ukuthi kenzani? Uzaza ukuthini na? Ngabe uzoba mube njengofaro? Uzolahle ingane yethu na? Ya, ngizoyilahle ingane. Oh, singeke silahle. Manje lalela, uma sigcina, sizolahlekelwa yiyo. Ngeba uma sinikeza lowo owasinikeza yona uzoyithola ngabe kunjalo na manje uma sigcina sizolahlekelwa yiyo uzolahlekelwa yiyo kanjani na ngani labo bathakathi uzoza lapha futhi ayithatha futhi bukani uma ngabe nigcina lowo mphefumulo futhi niqhubeke futhi niphila njengezwe nizolahlekelwa yiwo abathakathi basaziyokweli bafuna wena futhi kunjalo Bonke lobubula budala bezwe nezidonga phandle labo kufuna wena ngo uma ngaba ugcina uzolahlekela yiwo kodwa uma uzobuyisela kulowo owakunikeza wona uzowuthola futhi ugcine yini manje la uma ngaba sewugcina senzani na uzolahlekela yiwo uma ngaba siwunika kuKristu senzani na siya ugcina amen lokho kuhle manje niphendula kahle Manje wathi Jokobedi sizolahlekelwa yiyo uma sigcina ngako uma siyibuyisela siyibuyisela muva kulowo wasinikeze yona khona ke sizoyigcina manje unomphefumulo futhi baba nawe mama nani kokufanayo kodwa uma ugcina uzolahlekela yiwo unjalo abathakathi basiziyokweni baya utshaja bonke bafuna wona Kodwa uma ubuyisela kulowo okunikeza wona uzogcinela kuphilana kungwina phakade. Hallelujah. Amen. Ningicolele bantwana ngingowefashile endala nje ngokwenele kuba ngimemeze. Uma ugcina asibushe sonke kanye kanye. Uma ngabe ugcina uzolahlekela yiwo. Uma ubuyisela kulowo owakunikeza wona uzowugcina. Amen. Kumbula manje nike wona. Manje ke sibukele, oh, uqala ukukhala izinyembezi, wathi oh, uzokwenzani ngayo na? Washo, buka lapha ngifune ukukhombisa ukuthize. Yino nayo lapha ngaphansi kompeti wami lapha yana. Wathi ake ngikukhombisa, wase yakudonsa, uyakukhipha, oh, ubasket yomncane womhlanga. Ngumkhumbi omncane uyilokho awunazo ngisho iziqondiso zomkhumbi awunawo noseyili awunazo ngisho izigwedle kuwo futhi nokho uzothwala umthwalo igugu kakhulu kweyake yathwalwa ngumkhumbi uze kube yilesa sikhathi Buzeni, awunayo kapteni noma abasebenza emkhunjini. Fowethu, ngiyawazi umkhumbi womuntu omdala njengalowo futhi. Oh, wathi am, ake ngiwubuke, amrabo, ake ngibone, uza ngalapha, wathi, buka lapha unesivalo esincane ngaphezu kwawo, niyabo, uphakamisa isivalo esincane, wathi, uyanuka, yeyo. Yeah, wathi yebo uyanuka ngani na ngiwuthele ngawugcwalisa ngetiyela uhuqa ngekoti layo wonke yonke indawo ikoti layo itiyela niyazi ngakho bawuhuqa ngekoti layo wonke ilokho ayekubilisa phansi lapha wase kuthela ngaphezu kwemihlanga wawuhuqa ngekoti layo wathi niyabo amanzi angeke angene kuwo ke niyabo unamatheliswe yonke indawo wasethi futhi angeke akwazi ukungena kuwo nje amanzi angeke ngiwuhuqa ngekoti layo wathi kunuka kabi nina abantwana niyazi ukuthi tiyela yini uma belungise isitalati oh lokho kunuka okubi kodwa kugcina ukuvalela ngaphandle zonke izimfa esitalatini futhi yileyo ndlela lokho okukwenzayo livalela ngaphandle wonke amanzi futhi yilokho mkhuleko okwenzayo ekholweni lokho kuvimba yini ngizwe nsuku zonke kuwe kungesikhathi uziphosa wena uqobo ngamadolo akho bese uthi Nkosi Jesu bese igazi liyedla futhi likunamathelise wonke ukuzodevela angakwazi ukukuthola niyabo kunjalo niyabo ngakho ke ho izikhathi eziningi abantu bahamba yonke indawo bethi kubi kakhulu kodwa lokho akwenzi nomncane umehluko ukugcina uphephile ilokho okumqoka zigcine uphephile uthi usemuva ngefashini kodwa lokho kunendaba kokugcina uphephile aw wathi sizokwenza njani na kulungile wathi ngizokutshela ukuthi sizokwenza njani sizothatha ingane futhi sizoba nokwehlukana kuncane futhi sizothatha ingane bese sifaka phakathi lapha bese sibeka phandle fuleni nile qabo amrami ungeke ubeke ingane yethu phandle efuleni yebo ngiyazi ukuthi ngenzani yebo wayebe nephupho wayazi ukuthi kumele enzeni yebo uNkulunkulu wayemiyalile wayazi ukuthi kumele enzeni wakha lokhu futhi wabona ukuthi kwakuyilona impela uhlobo lomkhumbi olwasindisa uNowa emuva lezi kathili zakhe ngakho wathi buka lapha nginembobo encane esikiwe phezu kwawo ukuze iphefumule yebo ukuze itshole ukukhanya kwelanga kwedlule lapho futhi niyazi umkhumbi ebebelini oludala emuva le wawenziwe ngendlela efanayo futhi wawunembobo lapha ngaphezu kwawo ngqo ukuze ukwazi ukubona ngaphakathi niyabo futhi lapho wayefanele ukubuka khona phezulu ngakho ke le ngane encane bandla engenagama yayingenagama ngisho encane ingane engenagama futhi nokho iyingane encane enhle kunazo zonke ezweni ngobusuku obulandelayo lapho bengena futhi balinda kwaze kwashaya ihora lesithathu ekuseni base kebe uyahamba uyangale futhi waqeda ukukhuleka uyangale wayesethi manje woza jokobethi vuka futhi ngakho bavusa u-Aroni umncane noMiriam umncane uyeza ngalapha wase emgaxa wathi baba uMiriam umncane wathi ungeke uthathe umfowethu omncane ingane ngabe uzoyithatha futhi uyifake phakathi eNile lapho zonke lezo zingwenya ezindala zikhona na futhi wafucela izinwele zakhe zincane emuva kanjalo futhi yena futhi wayenamehlo amade nezinwele ezinhle ezincane futhi ngakho wamanga esithathini wathi thandwa kungizwisa ubuhlungu nami kungizwisa ubuhlungu nami kodwa kumele sikwenze lokho yebo manje bazana abancane labafana ngezinye izikhathi sifanele senze izinto ezithi ukusizwisa ubuhlungu kodwa sifanele sikwenze na kanjani umama ntombazane ethi hey sewake wawubhema usikilidi na uzothi qhabo awu zamba wodwa oh ngingubhuti wakho uyazi ya uzame kodwa wena kugahle kuzwise ubuhlungu kancanyana kodwa thani he angiyufuni niyabona angiyufuni athi uzoza siye ebukisweni kanye nami kule ntambama na qabo he angiyihambi imibukiso niyabo kungahle kuzwise ubuhlungu kancanyana nje niyabo wo ungomdala wefashini endala ungakukholwa lokho kungahle kuzwise ubuhlungu kancane nje fulathelise ikhanda lakho kuko yinto ekahle ofanele uyenze niyabo njalo yenza lokho yenza into ekahle kulungile futhi manje umama ntombazane efundela lento endala yokudansa ngozwane kanjalo futhi ufuna ukwenze batshela ukuthi qhabo ungakwenzi niyabo awu ukuzijabulisa kuningi ungabi nendaba ukuthi ukuzijabulisa kungakanani wena ufuna ukwenza okulungile ngakho hlala wenza okulungile njalo manje khumbula lokho nje manje ngeke nikukhohlwe nizokukhohlwa na manje benzani na bathatha ingane encane ke bafika lapho phezulu lo mncane uyenyuka wathi babayi uzokwenzani ngingane yakho na wathi Aroni kona lapha ethangeni lami sithandwa wathi buka Aroni uma sigcina ingane sizokwenza njani na lahlekelwa yiyo kodwa uma sibuyisela ingane emuva ezandleni zakhe lowo osinikeze yona sizokwenza njani na sizoyigcina kunjalo kodwa uzokwenza kanjani babayi na angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani kodwa uNkulunkulu uzokwenza niyabo futhi ngakho ke bafaka ingane encane phakathi lapho futhi ngakho uyahamba futhi nabo behamba manje baya eminyango behlele eminyango uqalaza ngalapha indleleni ezantsi esitaladini ngaleyo ndlela ezantsi esitaladini akukho indawo akukho umuntu ozayo wathi woza Jokobethi woza Aroni woza Miriam yasambeni bathatha umkhumbi omncane base behlela emafulegini emfuleni yisikhathi esithe ngaphambi kwemini futhi nakho kuza u-Aroni omncane emuva lapha ya ebambe uMiriam omncane umfowabo omncane notade babekhala nejokobedi omncane bandla uhambisana nabo uthi baqaphele isitalati qaphelani qaphelani beqhubeka bedla ngesitalati qaphelani bephethe ingane encane nomama wayephethe ingane nobaba ubethe umkhumbi bafike ezantsi emfuleni ho ngomfula omkhulu obanzi wesibili ngobukhulu emhlabeni cishe futhi ngakho ke umfula omkhulu obanzi futhi osheshisayo futhi ogcwele nje izingwenye ezinkulu nezingwenye ama-alligator ho zazikhuluphele babezondle ngabo bonke labo bantwana abancane zazikhuluphele nje futhi futhi uthi uthokobedi uthi ku-amramu umyeni wakhe uthi ho uma ke la ma-alligator eyithola ke uma ke izingwenye lapha ziyithinte na wathi ungakhathazeki uma zike zafaka ikhala lazo kulelo diyele zizobaleka ziyothi ngqukude niyabo ingelesi zizathi kunuka niyabo izofaka ikhala phezulu wathi ingeke ihoshe iphunga lenyama yomuntu ngakho izosuke ihambe lelo diyela lizonuka kabi zize zibaleke kuzolunga ungakhathazeki ngakho ba futhi lapho wawubeka phansi umkhumbi omncane wayesethi manje encelisa ingane ngakho umama uthatha ingane uyencelisa futhi wancelisa ingane yathola isidlo sayo sasekuseni ekuseni kusesekuseni waseke eya ncincinca uyayanga wayesethi manje Aaron ngayanga no-Aaron uyayanga waseke eyedlulisela kuMiriyemi futhi uyayanga nomama uyayanga futhi ho wathi nje ngimanje manje lalelani sifanele sibe ngamasosha niyabo sifanele sibe ngamasosha manje nonke lifuna kuyanga futhi na bonke bayayanga ngokuzungeza futhi baseke beyifaka phakathi lapha nomama wenza ingubo encane wayifaka kuyo nomqamelo omncane wayifaka lapho wathi ngane yami encane ethendekayo uNkulunkulu akubusize manje uNkulunkulu uzokunakekela lokho ungakhathazeki wena wavala isivalo esincane phansi nento yokuqala niyazi ubaba uqala ukukhumula ijazi lakhe ukhumula iyembe lakhe nango ihamba igxambuza ingena emanzini.
What do you think is going on in heaven about this time? Hallelujah!
Baba uthi kwenzekani ezulwini ngalesi sikhathi na haleluya niyazi uma izinto ziqhubeka lapha phansi kukhona okwenzekayo phezulu laphaya futhi amen sengiyambona uNkulunkulu esukube esihlalani sakhe sobukhozi ehamba yeza ngalapha ethi Gabriyeli Gabriyeli kuphi na uGabriyeli uthi ngilapha nkosi woza lapha ngizokukhombisa into ethize wathi nonke ninazingelozi wozani ngapha umzuzu ngifuna ukunikhombisa ukuthize nginabantu abangikholwayo yebo nginabantu abangethembayo wozani lapho umzuzu kunifanele nonke ninazingelozi bukani lokhu bukani kukuphi na khona ezansi laphaya bukani ngaphandle ya 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 ngiyakubona bukani ezansi lapha ngqo niyalubona unqenqema lwelwe lwebhuma laphaya lawo mafulege nezinto na ya niyabo laphaya kuyini na kunendoda ephakamisele izandla zayo emoyeni eguqile ingibize kunomama okhalayo nabantwana ababili abakhalayo bayangethemba kuze kube sekugcineni Gabriel uyakhumbula ngesikhathi ungenile na uyayikhumbula leya ndoda na yebo ngahlangana nayo ekameleni ngalobu yabusuku futhi ngakhuluma nayo usangethemba nginabantu abangikholwayo nginabantu abazangethemba kuze kube sekugcineni uyambona mbuke yebo ho ngabe lokho kusibe umqawe babu yahamba emanzini uqala ukufuqa umkhumbi omncane sengiyamuzwa yathi Gabriyeli yebo nkosi bizele izingelozi eziyizinkulunkwane ezilishumi enkundleni zinike imiyalo yokumasha amasinyane bizela ngaphandle ebandla lasezulwini zithumele zonke ziye phansi naphezulu zihambe ngasezibambelelweni zokuzivikela zasezulwini futhi uzibeke zake phansi naphezulu enayile ngiyela ukuthi akukho kwenye ezothinta lowo mthwalo akukho kuzowuthinta ungavumeli ngisho izigojwana zizondele kuwo haleluya Gabriel wathi kuzakwenziwa ye wakhalisa icilongo izingelozi eziyizinkulunkwane ezilishumi zeze ngamandla shayelwe ebhaleyo uqobo uzoba kuphi wena nkosi na ngizoba ngakwesinye siphetho uhlala njalo engasohlangothini olwemukelayo Ngizolinda ezathi ngokwesinye isiphetho nginenjongo uma abantu bezokethemba nginokuthize injongo kuzobambelela kahle kulungile uyahamba wehlela ngakwesinye isiphetho ngiyambona Mose noma u-Aaron omncane kanye nabo babuyela emuva benyuka ngesitaladi bekhala ezinyembezi kuqapheleni noMiriam omncane usalokhu emile ebhekisisa wathi o wathi woza Miriam sekuyaza woza amaqhude akhalela kuza woza sekuyaza woza sithatha sambeni wathi o babayi ngiyacela esinye isikhathi ngivumele nje ngiyibheke futhi ake ngibone ukuthi kwenzekani ngizobuya ekhaya emva kwesikashana lowo ngumona muhle Miriam kungase kube kulungile mana nje ubuke ukuthi kwenzekani kulungile ngizoyibheka manje sheshani niye ekhaya emva kwesikashana ake nibone nje ukuthi kwenzekani bese uyeza usilethele izindaba ukuthi kuqhubekani kulungile babayi futhi basuka bahamba kwadingeka basheshe Miriam mncane uyama uyabhekisisa into yokuqala niyazi kuqala ukukhanya hoho yini lena eqhamuka phezulu lapha yana ukodwa uqhabo ngabe yingwenye i-alligator na waphenduka uboneni na ubona lokho abantu abaningi abangakuboni niyabo lowo mthwalo omncane owuhamba untanda wedlula lapho babecabanga ukuthi wawungenamshayeli babecabanga ukuthi wawungenakapteni wawunaye babebuthene ndawonge lapho nakho kuze ingwenye encane futhi buka laphaya nako yeza intanda kanjalo uyahamba qhabo ingeke izeduze nalowo mthwalo phakathi lapho kwakuba ukhulu lanaye umkhululi amajuda ayizididi ezintathu ayedinga kukhululwa boko devele sokweni babengeke bakwazi ukumthinta untata wehla nomkhunjalo mdala owenziwe ngetiyela uyoshela ezansi nomfula into yokuqala niyazi ufika lapho emsingeni uMiriam wathi qhabo buka lapho loyo umsinga ubukeni kanjalo into yokuqala niyazi khona manjalo aphuma nje yileyo ndlela okuhamba ngayo singena emsingeni ngesinye isikhathi leli xolo elincane ungakhathazeki kukhona othize okubhekile izingeleyo sithi kankulunkulu zibiyele ngakulabo abamesabayo inezinkulungwane ezilishumi zazo ohlweni olumashayo Miriam omncane uyehla uphela edwaleni elikhulu futhi uphula ukundlela kulo kanjena futhi uyagijima uyehla ubhekisisa umkhumbi futhi uyaqhubeka uyehla udlula lapha futhi udabula kulesi sixuku samafuleke emva kwesikashana uyabambeka phandle lapho uthi ngiyamangala manjoba wakhe umtshelile wathi manje ungavumeli muntu akubone ubhekisisa lokho uma umuntu othize enyuka yenza nje sengathi awukubuki ngisho nokukubuka qhubeka nje ngenye indlela ungenzi sengathi uyabuka hlobo qhubeka nje uhambe kulungile washo njalo ngiyaqhubeka yehla ngosebe uyabambeka into yokuqala niyazi kukhona isigetshane esikhulu samadobe futhi wenza nje sengathi intombazane encane nje ihamba yehla lapha nje ngehora leshumi emini manje niyazi ngakho waqhubeka nje wahamba waqhubeka wehla kumfula futhi wayelokhu ebeke iso lakhe emuva emaceleni ebuka ukuthi uyaphi emva kwesikashana wedlula elinye iqembu uqhubeka nokubhekisisa nje uqhubekela phambidlana uqhubeka nokuhamba uyahamba uqhubekela phambidlana emva kwesikashana ufika odongela olukhulu olubanzi hohe kungena ngaphakathi ngemuva kwalolu donga angenzani na angazi ukuthi kumele enzeni ngakho akakwazi ukwexa udonga ngakho uxambuza nje emanzini wasenyathela kulo kanjena wase egaqazela ngaphezu kwalo ufika khona ngale futhi uyaqhubeka uyahamba ngiyokuqala niyazi usenkathini enhle zimbali ziyaqhakaza yonke indawo futhi kuhle kakhulu manje lelelani umzuzu nje manje ebhekisisani mantombazane amancane izimbali ezinhle futhi izihlahla zonke zitsheniwe ngokubukeka kahle kakhulu indawo yokuphumula wathi buka laphaya kunoko ngisendaweni yokuphumula yasesikhondleni isikondlo sikafaro endaweni yokuphumula yini ngizoyenza lapha na uma bengase bangibabe lapha bazongenzani na futhi uyabhekisisa nakho kuhamba umkhumbi omncane wase uthi ukuma laphaya phakathi emanzini futhi uqala kuntanto ozungeza ngaphandle phakathi emanzini ngiyamangala ukuthi kungani futhi uza umuntu othize khuluma uthi shelele ungena ngaphansi kwezihlahla wahlala futhi wabuka ngaphandle kanjalo niyazi uMiriam omncane uqala ukubuka phandle niyakubona Ndiyo mkale ni azi na kukuza matota amakulu kakulu Akinile chwele itende pezulu kanjina Nezi sebenzi zisifazane zilandela futhi ziyahlabelela Futhi na kukuza sifazane futhi ufake ipande likhulu lekolide ikhanda lakhe Nenyoka enkulu nomlomo wayo okhamisile kanjalo ngaphambi kwayo Futhi ngowesifazane ubukeka kahle futhi wehlela ezansi ugqoke izingubo ezinhle ezinde ngempela nezinto futhi ngezomungu wezisebenzi zesifazane ethi wena wasebukhosini cabanga ukuthi amanzi azofudumala kulokhu kusana Umiriam wathi ebukhosini oh lokho kufanele kube ngabasebukhosini ngakho kumele ngibe sendaweni yokuphumula futhi uma bengibamba phakathi lapha bazongenzani na kulungile uyaqhubeka uyehla nalamadoda amakhulu amnyama ethwele ugodo kanjena uhamba ehla okunqimeni lwamanzi kanjalo futhi ukhumule izicathulo zakhe futhi isisebenzi sosifazane sisodwa sasiphethe amathawula futhi ezinye zazinensipho futhi wayehlela ukuyo keza kwakhe kwasekuseni ngakho wehlela lapho futhi uqala ukulungiselela ukugeza kwakhe ukhumula izicathulo zakhe wathi ngizofaka izinzwane zami emanzini futhi ngibone ukuthi afudumele yini manje wo kumnandi nje yini lokho phandle laphayana na wo umiriam omncane wathi sewuhlolile leya mkumbi wathi ngabe leyo yingwenye na Umunye walawo madoda abakhulu aqinile wathi umzozo nje ngizothola xambo uyahamba ungena emanzini uphakamisa kanjena wasehamba engena wathi wena wasebukhosini nikeza isisebenzi sosifazane nesisebenzi sosifazane siwuthatha siyawedlulisela kuye kanjalo futhi wawubeka phansi wathi kuyini na uyanuka kule tiyela yonke indawo bukani lapha kunembobo ngaphezulu kwawo nomiriam wathi nango ihamba umfowethu omncane nango ihamba umfowethu omncane futhi ngakho base bawuvula kanjena kwakuyingane futhi kwaqala ingane enhle kunazo zonke emhlabeni futhi unkulunkulu owayengabangela inzondo wayengalubangela uthando futhi lokho uthando ayengalufaka enhliziyweni yomuntu umama kumntwana walufaka kuleyo nhliziyo yentombazane futhi yathi ngenye yamahebu ngiyazi ukuthi yini yilowo baba wamakhulayo unonyakabi wamemeza ukuthi bonke labo bantwana bamahebheru ukuba babulawe futhi omunye womama uvele waphosa ingane ngaphandle elindele ukuthi iwele noma ukuphi laphi kawela khona mubi kabi ngeke ayibulale lena ngoba lena ngeyami ehe niyabona ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani na wayiphakamisa futhi uyamangala nengane yakhala futhi ngenkathi khala yafuthi umalisa inhliziyo yakhe wathi into encane bandla wathi ngizoyithatha futhi ngizoyibiza ngizoyethe igama futhi lapha athola khona igama lakhe kwakungubani igama lakhe na uMose nokuthi Mose kuchaza ukuthi ukhishwe emanzini niyabo wathi manje ngizombiza ngoMose futhi uzoba ingane yami uqobo ngizoyigcina kodwa manje wathi kodwa ngiyisisebenzi sosifazane ngingeke ngiyincelise nginendlela yokuyincelisa babengenawo lamabhodlela nezinto ngalezo zikhathi abesifazane babengabhemi osikilidi futhi njengoba benza manje niyabo futhi bazifaka ushevu uqobo lwabo ngakho wathi uma nazi wathi ngizokwenza njani na ngakho wathi omunye wabo wathi ngizokutshela wena osebukhosini ngizokufunela osifazane oncelisela omunye ngenzele ingane yakho wathi lokho kuhle kakhulu ungcane ukuthi ze kwakhuluma ingelozi imi lapho ehlathini yathi Miriam nalo ijuba lakho Miriam omncane waphuma wagijima yathi ungatshe lutho manje ungakuqhubekisi phuma futhi uthi uzomthola unezi bese uyahamba uyolanda umama wakho kulungile ngakho washa lokho wathi wena wasebukhosini manje ngokwetshelekile ngabe wathi wenzani phakathi lapha na kodwa nebo uNkulunkulu wayekumboza konke ngani na wayenezingelozi eziyizinkulungwane ezilishumi emashini niyabo uhlelo lwakhe luzosebenza wayenezingelozi eziyizinkulungwane ezilishumi zimi lapho ngakho into yokuqala niyazi wathi okwakho wathi yebo sando sincane wenzani lapha na wathi ngikubone nje unengane wathi ngiyazi ukuthi ukuphi umama okahle ozo kunakekelela ingane yakho wathi hamba mlande futhi umtshele ukuthi ngizomnika amadola angamakhulu amathathu ngeviki ukunakekelela ingane futhi ngizomnikeza amakamelo agcwele zonke izinto ngale ngaphakathi ezikhodlweni Futhi uma wazi ukuthi ukupho wesifazane ongumhebheru owesifazane oncelisela omunye ongancelisela ingane lena ingane yami wathi yebo wasebukhosini ngizokuthelela yedwa wathi manje yima kancane ngaphambi kokuba ungene ezikhotleni kufanele ube negama elikuvumela ungene yebo awulazi igama elikuvumela ukuba ungene usuku ngaloyo sinegama elisivumela singene manje igama elisivumela singene namuhla niyazi ukuthi beliyini Foloko yotshani nomthwalo webhele lotshani obomile wathi yiloko okumele ukusho ukuze ukwazi kwedlula esangweni ngakho Miriam omncane wasuka wehlela ekhaya ngokuziqhenya ihamba ngawo wonke amandla futhi waxuma weqa utonga ezansi esitaladini futhi ehlanga lendlela futhi ehlanga lendlela futhi ehamba ngawo wonke amandla Ogijimele lini futhi uAmrami wayesanda nje kufika ekhaya noJokobedi futhi babelusizi bezibuza ukuthi kuqhubekani wathi ingane yami bandla ingane yami bandla yena wathi manje lalela nje wathi ngizanda kwedlule nje sikashanene sedlule ezansi lapha ezitaladini futhi lowo mama bandla ugcine wonke umuntu epark pheme usuku lonke bedlula khona lapha kulabo makhelwane kulokhu kuza futhi basakaze lonke ikhanda lengane ebikhona kumakhelwane wayesethi bebekhala kanjani futhi bememeza manje angazi ingane yakho noma ngabe kuphi lapho ingane yethi khona uNkulunkulu uzayinakekela ngayo lonkathi nje into ethize yahamba Oh, nabo lapho bekhona eminyango manje ngakho bahamba futhi babuka qhabo kwakungesikho kwakunguMiriam wathi oh Miriam ngena sithandwa kwenzekeni enganeni na wathi mama ngilambeka kakhulu wathi kodwa kwenzekeni enganeni na wathi sakuthi angife idlala mama wathi oh mayibonge inkosi haleluya sakuthi angife idlala mama wathi kodwa kwenzekeni enganeni na wathi mama ngilambeka kakhulu ngingaze ngidle yonke into edlile wathi sizokuthelela ongakudla kodwa kwenzekeni enganeni nina wathi ho ingane kahle mama nginikeza kudliwayo ho ngijabula kakhulu kodwa kwenze yani kuyo awu nginika kudliwayo sengizokulewa indlala nje ungake ucabange nje lokho na wathi Miriam lona ngumama wakho nobaba yiphi ingane na wathi mama ngikutshelile ingane ngiyibonile futhi kahle manje mama ngitholele ngikakudla ngiyafa idlala niyazi sengiyafa idlala njengoba uba njalo uma ufika ekhaya uvela esikoleni niyazi oh ufanele nje uthole ukuthize ngakho wabo mtshele isandwishi wathi manje ngitshele futhi yena ethi myam 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 yedla niyazi kanjalo wathi mama wathi yebo kwenzekele ingane nina ngani wathi mama wamxoxela indaba futhi wathi mama hamba uthole izimpahla zakho ezikale kuje futhi upakishe isigezi lakho ngoba uzonakekela ingane inina uma ulahlekelwa yikho uzokuthola futhi ngabe kunjalo na uma ukugcina uzolahlekelwa yikho uma ukunikeza ulahlekelwa yikho uzokuthola ngabe kunjalo na Nomiriam omncane edla nje ekeda wathi yebo wathi uya esikoleni namuhla futhi hayi lokho kuphela kodwa uzonikwa amadala amakhulu amathathu ngeviki kanye namakamela amahle kuthe wonke ezweni ukunakekela ingane yakho uqobo okokudala emlandweni omhlaba jikelele lapho umama ake akhokhela khona ngakuncelisa umntanakhe uqobo niyabo ukuthi uNkulunkulu kwenze kanjani haleluya Angalise ngane yakho uqobo futhi wathola abadala ngamakhulu amathathu keviki ngakho namakebelo amahla edlula wonke zwani uNkulunkulu wenza izinto akazenzi na ngabe kuyakhoka yini ukukhuleka na uhle ukukhuleka na ngakho walungisa isukesi lakhe elincane sizoshishisa manje sizovala nje emizuzwini ngakho walungisa isukesi lakhe futhi washo wehla ngomgwaqo wahamba ngawo wonke amandla akhe nje Nende uqala neyazi uyafika unokati omkhulu omdala yemi lapho nomkhonto wakhe omkhulukazi wathi ngubani oba lapho na wathi mfaloko yotshani nomthwalo webhele lotshani obomile idlula yabo ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani izinto na waya kunokati landelayo lapho wahosha ikemba yakhe wathi ngubani na ngubani ohamba lapho na wathi mfaloko yotshani nomthwalo webhele lotshani obomile wathi idlulani he yabona ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani izinto na Inyuka hamba ubuke esikoleni uyaqala inyuka futhi bonke abasebukhosini bayaphuma bahosha izinkemba zabo ngubani loya lapho na wathi ifoloko yotshani nomthwalo webhele lotshani obomile yedlulani ningene into yokuqala niyazi indoda iyaphuma yathi ngabe uyininikazi elincane wasebukhosini alilindele na yebo futhi ngabe lona ngosifazane oncelisela omunye wengane etholakale kulokhu kuza na yebo Wathi awu ngenize lako ungenise ingane noma ulethe umama ngaphakathi futhi futhi inkosazana encane yaphuma yase ithi ngabe kukhona kwaziyo mayelana nengane la wathi yebo wena sebukhosini wathi bheka le ngane ayinhle na yebo wena sebukhosini yebo wathi ungakwazi ukuthi inceliswa kanjani ingane na yebo wena sebukhosini impela Awu, wathi ngizokunikeza imiholo yakho yamadola angamakhulu amathathu ngeviki. Wayengemuhle uNkulunkulu na, futhi wathi, futhi unamakabela amahle kunawo wonke esikoleni, nokudla kwakho kuzothunyelwa kuwe. Ungeke udinge ngisho ukuthi uphume uyoziphekela okwakho kudla. Wathi manje nansi ingane qaphela ungayiwisi ungakhathazeki ngingeke ngiwise uyinakekele ngezinga eliphakeme ungakhathazeki ngizokwenza njalo izothola ukunakekela okusezingeni eliphakeme kakhulu impela kwakungeyakho uqobo niyabo ngizoyinika kunakekela okusezingeni eliphakeme kakhulu uyabona ukuthi ingane enhle na inhle kakhulu watsho kulungile Nakho kuvaleka umnyango kuMiriam nomama nombozo omncane futhi ngesikhathi umnyango usuvaliwe waqalaza yonke indawo wathi futhi wayicabanga ukuthi uyingane yakhe oh hey wayimbabatha wenzeni na ukube wayeyigcinile wayeyobe enzeni na ngoba wayibuyisele kuva kulowo owamnikeza yona futhi wa ini na wayithola futhi angayigcina Manje kwenzekani uma silahlekelwa uma sigcina umphefumulo wethu kwenzekani na futhi uma siubuyisela kulowo wasinikeza wona kuzokwenzekani na sizowugcina ngabe kunjalo na bangaki kini abangathanda kwenyuka bazongeza ialtare futhi bakhuleke na ningathanda kukwenza ningathanda kuba ujesu wakunakekela njengoba yenza ngabo ingane encane na kanjani ake zonke bantwana abancane sibuthane ealtare lapha manje ningakwenza na uzani khona kalapha niguqe nizungeze ialtare asikhulekeni nonke bonke abantwana abancane manje yenyukelani lapha ngiyithandile indaba yami ngalokhu na ngikuthandilela khona kulungile manje wozani nenyuke ngonga sealtare manje wozani nonke nina abantwana abancane wozani kuqani ngonga sealtare kuqa nje phansi khona lapho nje phansi ealtare yilokho-ke nje yonke nina abancane muva wozani lapha manje sizokhuleka kulungile niyafuna kuza futhi nikhuleke yenyukani futhi niguqe ngasealtare kulungile manje lokho kuhle lokho nje kulungile manje omama nifune kuza nani nobaba nonke nifune kuguqa phakathi nezihlalo na manje ngifuna ukuyibuza into ethize nina abantwana abancane lapha bukani niyakholwa ukuthi ujesu uyakuthanda njengoba enza kumose na niyakholwa ukuthi izingelosi zinibuka kanjena na manje unkulunkulu wakunika umphefumulo akazange akunike na manje uma ugcina umphefumulo wakho kuzokwenzekani kuwo na uzolahlekelwa yiwo kodwa uma ubuyisela kujesu kulokhu kuza khona-ke uzokwenzani na uzowugcina ufuna ukusindisa manje ufuna ukusindisa umphefumulo wakho awufuni na futhi nifuna ukukhula nibe omama bangempela namanenekazi angempela nifuni na nendoda yangempela bashumayeli nokunye nokunye na anifuni ukwenza lokho na manje uma nikwenza khona-ke unikele umphefumulo wakho kujesu nansi indlela okwenza ngayo uthi jesu ethandekayo lokhu yikho konke engikunika khona ngumphefumulo wami kodwa ngigade njengoba wenza kumose manje uma abanye benu nini abadala nifuna ukuza futhi niguqe nani abanye benu bomama mhlawumbe ukuthi ningahle lifune ukuguqa lapha kulokhu ukuza awu kuvulelwe nina nani uma nithanda wozani niguqe khona ngalapha lokho kukahle nangu umama yeza lomfana wakhe omncane angakwenza nomunye na baba ubabayi noma ngumuphi wenu uma ufuna ukuba indoda ekhulekayo njengoba u-Amram wayenjalo woza guqa nawe mama uma ufuna ukuba njengojokobeti ngani woza ngalapha ngo uguqe nawo impela ukukawonke-wonke ngoba yini na unomphefumulo nawo uma ugcina kuzokwenzekani na lahlekela yiwo futhi uma ubuyisele muva kulowo owakunikeza wona kuzokwenzekani na uzowusindise kuphileni kwaphakathi Kunjalo manje ningeke labuthane yini nonke ninenithandayo manje futhi asibe nomkhuleko kanye nalabo abancane kanye nathi nabo bonke manje usuku lomama usuku oluhle kakhulu futhi mhlawumbe kulobu busuku ngingahle ngishintshe isifundo sami futhi ngiqhubeke kulobu busuku futhi ngisho ukuthi umama wenzani ukuthi lowo mama wakwenza kanjani Baba nguye wafundisa umfana wakhe omncane ukuhola uIsrayeli wonke ukuya ezweni lesethembiso Oh, wayengumama ngempela, wayengesiye umama ngempela na. Manje unomama wangempela nawe futhi umama uyakukhulekela. Wayengubabayi wangempela futhi ubabayi uyakukhulekela. Futhi manje sizokhuleka sonke ndawonye futhi sicela uJesu ukuba sisize. Futhi nevele ubungeza uguqe kanye nathi na futhi sonke sikhona semakhanda yethu yonke indawo manje dede wethu gethi. Babothandekayo wasezulwini lena encane indaba elula namuhla mayelana nezinsuku ezedlule kudala lapho khona ubaba weqiniso nomama noma ikhola leqiniso liza kuwe futhi la kukhonza babe kukholwa kwakunosizi ezweni ngaleso sikhathi futhi sazi kanjani ukuthi akukho moze umncane wesimanje oguqile lapha kulokhu kuza sazi kanjani ukuthi akukho Miriam wesimanje omncane oguqe lapha kulokhu kuza futhi umprofetikazi Oh baba thandekayo laba bantwana abancane bayakuthanda futhi bayeza baguqile esiphambandweni bayaqonda ukuthi banomphefulo ufanele usindizwe futhi bawunikela kuwe manje Ngoba sisade kufunda Jesuini lakho ukuthi nilahlekelwa yiwo nizowuthola kepha uma niugcina nizolahlekela yiwo Futhi baba bafuna ukugcina imiphefumulo yabo kuba uqobo abafuna ukuziphilela bona uqobo bafuna kunikeza imiphefumulo wabo kuwo ukuze ngokunikela bazothola ukuphila phakade siphe khona Nkosi Busisa bonke laba bafana abancane namantombazane ngasealtare busisa umama nobaba olapha kulokhu kuza oh kwangathi umuzi wakho othandayo neziyawu kungaba phezu kwabo bonke sixolele nkosi kuza zonke izono zethu namaphutha susa kugule phakathi kwethu thumela izingelozi haleluya nkulunkulu wena owayala ugabriyeli nezinkulunkwane ezilishumi zazingelozi zaye kumasheni zingake ezinye izingelozi eziza ngapha uma zibone laba bantwana abandla begugu kuleli altare kulokhu kuza yonke indawo phezu kwaleli altare nakulo lonke leli bandla kuma izingelosi zikankulunkulu ingelosi ejobulayo ikhona lapha ibhala amagama abo phansi encwadini balahlekelwa ngumphefumulo wabo ukuze bawuthole kukristu sibe khona nkosi kwangathi kusukela kulolu suku kuye phambili izimpilo zabo ezincane zibe zinhle futhi zithobeke kwangathi bangaba abantwana abalalelayo kubazali babo nakubaba wabo sezulwini kuze kube lusuku oyobabiza ngalo baye ekhaya bahole egcolweni labo elincane kwehle kudabule kuwo wonke umzinga sonke isikhathi uma ubambeka emahlathini kwangathi izingelozi zikankulunkulu zingakufuqa kuwele ezikhukhuleni zothando lukankulunkulu olugelezayo siphe khona nkosi futhi ekugcineni komgwaqo kwangathi bangathola ikhaya lilothando nomama wabo nabathandiweyo babo lapha yayo enkazimulweni lapho unkulunkulu emi esangweni ukuzowemukela ngalelo langa siphe khona baba Sixolele zonke izono zethu namacala futhi sisize kusukela kulolu suku sibe abakho ngokuphelele sinikela laba bantwana abancane ezandleni zakho manje nelabo mama abakanye nabo nkosi ukuthi bazoba uhlobo olufanele lo mama kulolu suku lukamama lesi sikhathi esiyisikhumbuzo sinikezwe omama futhi kwangathi bona kusukela kulolu suku bangaba omama abangcono kwangathi abantwana bangaba abantwana abangcono kwangathi zonke zingaba ngcono nkosi futhi sikukhonze kakhudlwana siphe khona baba ngokuba sikucela egameni likaJesu amen Manje sicule ikhorasi elincane niyakhola ukuthi uJesu nisindisile na niyafuna ukuthi uJesu anigade manje nisasukuma na phakamisele isandla zakho kuye kanjena manje ngifuna manje niphendukele kubaba nomama nabo bonke phendukani ngalendlela manje bukani lapha mama nobaba nonke nina mantombazana amancane labafana sukumana manje bangaka wemukela uJesu njengomsindisi wakho futhi uzokwethemba uJesu kusukela manje kuqhubeke ukuba akunekekele njengoba enza kuMose omncane asibole izandla zenu zihamba nonke manje kulungile manje kwenzekeni na uma ugcine umphefumulo wakho wenzani na ulahlekela yiwo kodwa uma unikeza uJesu kuzokwenzekani na uzogcina manje kubeke uJesu kutshelile manje kulokhu kuza na futhi manje selingaba kaJesu anisibona ungumfana omncane nentombazane kaJesu bukani laba bafo abancane abami lapha nezinyembezi ungitshela ukuthi uNkulunkulu akakwazi lokho na amen amadoda labesifazane bakusasa sukumani Bangenisen baphume masimini esono Bangenisen Bangenisen letana bangane kuje Yesu Oh ngiyamthanda uJesu manje wozani noke ngiyamthanda uJesu Asiphakamise izandla zethu manje. Ngiyamthanda uJesu. Ngiyamthanda uJesu. Ngoba wangithanda kuqala. Lokho kubuhle na manje uJesu uthanda abantwana abancane bomhlaba. Sinike indlela dadhe manje nonke phendukelani kalapha ngimi nina amantombazane amancane ngifuna ukucula uJesu uthanda abantwana abancane bomhlaba bangakolaziyo na kulungile silicule manje Jesu uthanda abantwana abancane bonke abantwana bomhlaba ababomvu nabaphoza abamnyama nabamhlophe balikuphe emehleni yakhe Jesu uthanda abantwana abancane bomhlaba manje nonke nisembuthweni manje benikwazi lokho na niyazi ukuthi nisembuthweni kaNkulunkulu na manje ngibukeni ngqo manje futhi iculani leli kake nami manje ngoba seningamabutho manje niyakwazi lokho na amabutho esipambano manje ngingahle ngingaphinde ngimashe niyalazi lele na kulungile kulungile kudala icule lidala likasathe sikolo engalivunda ngingahle nginga manje nina kanye nami manje ngingahle ngingaphinde ngimashe mabutho namba ngezinyawo ngigibele ekhalvari ngitubule ngombayimbayi ngingahle ngingaphinde ngindize phezu kwesitha kodwa ngisebuthweni lenkosi ngisebuthweni lenkosi ngisebuthweni lenkosi muzali kanye nami manje zonke kanye kanye manje manje ngahle ngingaphinde ngimashe mabutho nahamba ngezinyawo ngigibele eCalvary ngitubula ngombayimbayi ngingahle ngingaphinde ngindize phezu kwesitha kodwa ngisebuthweni lenkosi ngiyakholwa ukuthi ningakucula lokho ninotwana na Yenyukelani lapha nkosazana yenyukela khona lapha manje ngifuna nonke ngihambe ngale minyakaze efanayo engiyenzayo woza ngalapha ngemuva kwealtare lapha manje yenyukelani khona lapha nonke wozani phezulu lapha lapho ngikhona nebo ngashani nenyukela lapha akungabiko umuntu esalayo ealtare yenyukelani lapha ngqo kanye nami nakho ke kulungile njena ngqo manje phenduka kanjena bukani kulezi zethameli kanjena nakho ke Ngifuna ukulikhombisa ukuthi abafana abahle abancane namantombazane akwenzayo emva kokwazi uJesu manje wozane muva lapha ngqo bavana namantombazane manje ni nakho ke manje niyabona phandle lapho manje uma ngithi ngingahle ngingaphinde ngimashe embuthweni nina mashani emabuthweni ahamba ngezinyawo mashani nani uma ngithi ngingahle ngingaphinde ngigibele eCalvary yenzani izinto ezifanayo ngizenzayo manje sukani kimi emuva le manje Nivule sikhala emuva le manje nilungele manje uzani asilikuleni Gase ginga pinde gima shema bote na amba gezinya o Kapela ngikibele ye kalvari Gitubu lango mbae mbae Gase ginga pinde gindize pe zugwe sita Kotu angise buche ni lengosi Ongise buche ni lengosi Ngise bu che ni lengosi Gilungere Ginga se ginga pinde Gimashe mabuche namba ngezi nyawo Gikibele kalvari Gitubu lango mbae mbae Ginga se ginga pinde Gindize pezu kwesita Kotu angise buche ni lengosi Amen, manini njene chule, bangage abakuthanda lokho na, thandini amen, kunjalo, manje baba osezulwini, busisala babantwana abancane namuhla, bangabakho Nkosi, banikele izimpilo zabo kuwe. Bezo ndatshana incane kaMose nokuthi wamvikele kanjani, bezo ngumama ukahle nobaba ukahle, owabasiza futhi wabukhulisa, futhi kanjalo nalabo abantwana abancane, omama abakahle nobaba. Futhi kuyakuleka baba ukuthi zobagada futhi baqondise behle ngomfudlalo wesikhathi futhi bangathi izingelosi zikaNkulunkulu zingabavikela nikeza futhi ke yibani esiphethweni esemukelayo ukube mukela ezinsukwini zokugcina Nkosi embusweni wakho sikucela egameni likaKristu amen manje seningabuyele muva ezihlaleni zenu futhi nitshele ubaba nomama ukuthi nizizwa nikahle kanjani amen Zonke izinsuku zokuzwelazwela kwabo babeholwa nelazi lelo futhi Ekuzwelazweleni kwabo babeholwa Ngoyazweni lesethembiso babeholwa Ngesandla senkosi ekuholweni impela Baletha okwindla sekhanani Wakumuntu Isibonakaliso somlile busuku Lesibonakaliso sefu emini Zengamanga phezulu ngaphambili nje Besaqhubeka nohamba endleleni yethu Kwangathi umkhaphi nomholi ngabakhona Lize ledlule yehlane Ngokuba inkosi uNkulunkulu wethu ngesikhathi sakhe sihle Uzosiholele kukhanyeni kugcineni Bangakogulayo kulokhu kusa futhi ofuna umkhuleko na ake sibone isandla sakho njengoba sesilethi kancanyana mhlawumbe sizobeka inkonzo yethu yokuphilisa kuze kube kusihlwa futhi sinikele izwi lomkhuleko manje ngoba sesilethi kancanyana nithokozele ndatshana na Nicabanga ukuthi beyikahle kubantwanyana na yasi siyabedlula ezikhathini eziningi azifanele sikwenze lokho Niyabonga ilitholi neze ithuba lokufundisa usonto sikole futhi kulokhu kusa bekwisikhathi sokukhuluma kubo bengingafuni ukunikhandla kodwa bengifuna ukunitshela le ndatshana Mbulani bantwana abancane leyo akusiye indatshana encane endala wayifunda noma yikubi lelo iqiniso lokho kuyiqiniso uNkulunkulu wakwenza lokho futhi ukanye nani manje kulungile Asikhothamisa makhanda ethu manje sisacula iculo lethu lokuphuma ngokunenza hamba negama lika Jesu njengesihlangu ukuza zonke isitha kulungile Tata igama lika Jesu Twanolo sizini wokwesabisa